Andazi ukuthi kuphicishe baba mhlambe bangahle baphinde bakubhale kwathi Isaiah isini yamashumi amabili nane manje Isaiah wesini onamavesi ayizithupha kuphela kuwo ngakho ngi futhi angazi noma ngabe ubuqonde u-Isaiah wesihlanu amashumi amabili nane ukuthi uchaza ukuthini umbhalo futhi uyofezeka nini u-Isaiah wesini yamashumi amabili nane na futhi u-Isaiah wesini onamavesi ayizithupha uma ninga noma ngabe ubani ubhalile uma ungacabanga manje mhlawumbe futhi uphinde ubhale futhi ngingafinyelela kuwo uyabo angazi nje ukuthi ububhekisele kukuphi lapho Isaiah wesine amashumi amabili nane uchaza ukuthini umbhalo futhi uyofezeka nini na manje ngeke nginigcine sikhathi eside ngine kulungile ngiyabonga mfowethu futhi nginezindawo ezinye engizoya kuzo nale niyazi bengicabanga benginombhalo lapha noma ngiyaxolisa incwadi evela kumnumzane Baxter futhi ngaphambi kokuba siqale ezinkonzweni kulokhu kusa kulokhu bengingathanda kuba nina nikhuleke nami umzuzwane nje bengiphuma ezinkonzweni nezinhloso ezinhle ukuze ndlile zonke ukuyongena kuzo enkonzweni yami phesheya kwezilwandle nje ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo manje nginencwadi letter evela ku-40 Baxter 40 Cox ungifundele yona efonini izolo ebusuku wayesenginika yona kulokhu kuza ukuthi bazama ukuyihlehlisa futhi manje futhi futhi angazi noma lowo ngusathane ezama ukungihlehlisa noma ngunkulunkulu nje elinde isikhathi kuba sibe kahle angazi bafuna ukuyihlehlisa uPC omncane futhi nje bebelokhu beyihlehlisa kusukela ngo-October ngo-October, November, December, January lokhu sekucishe impela kube yizinyanga ezine manje beyihlehlisile futhi manje umbono ufikile lapha kubhaliwe lapha ebhayibhelini khona impela nje ukuzofezeka kodwa ukuthi nini angazi manje ngibatshelile abantu nje ngokukholwa okulungileyo abangitshele khona lokho ukuba kube ngomumo ngalesi sikhathi manje abantu bacabanga lokho ngiyakholwa ukuthi nje angethembekile ngakho wo yini uzothola nini uzohamba nini na kodwa ngenkathi ngithola lezi zincwadi yamaleja futhi bangitshela ukuthi awu ungeke nje wakwenza okwamanje kunalokhu okuzofanele kwenziwe nalokhu okuba kwenziwe manje ke ngiphatheka kabi ngibhekene nabantu angazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa into eyodwa ngizokwenza lokhu nani nonke nami ngizokunikela kuNkulunkulu futhi ngithi manje Nkosi uma usulungele ngilungele yabo futhi uma nje ngezinye izikhathi amabandla aphuma ekubhekeleni manje yizivume zokungena ezweni amavisa noma enye into liyazi kunezinto nje ezinjalo kungahle kube ngusathane ezama ukukwenza ngakho ngenkathi sisakhuleka kulokhu kusa futhi njalo uma nikhuleka evikini ningikhulekele futhi nicele uNkulunkulu ukuba uma kungusathane ukuba amsuze endleleni yabo futhi uma futhi uma kuyintando yakhe angibambe lapha yabo wazi impela nje ukuthi kwenziwe njani kungahle kube khona enye into ayijikisayo yenze isithombe sibe kahle angikaze ngifune ukumambela phambili uma wenza lokho uyesabeka yabo ngakho ngigizwa ukuthi nje ngiyi ukuthi kungahle kube yi angazi ukuthi yikuphi engizokusho ngoba ngazi njengomfowethu ethandekayo nje uGeorge Wright abaningi benu kuyazazi izimo zakhe aninjalo na futhi niyazi odokotela usemdelile ukuthi ubefanele afe evikini ledlule noma ngaphezulu yabo umfowethu George Wright ngehla ukuyombona futhi ngesikhathi ngisezansi lapho ngakhuleka futhi ngakhuleka ngobukhulu ubuqotho engibaziyo ukuthi ngimkhulekele kanjani wasekuthi ke ngiza ekhaya futhi ngabangala ukuthi bekuyokwenzekani futhi emva kwezinsuku ezimbalwa awu ngaba nombono ngomsombuluko odlule ekuseni futhi ulinde manje kukhona ukhole usifazane ngamkhulekele nomdlavuza futhi ngibone futhi ube bamqhaqa nje wayecwele umdlavuza bavele nje babuye bamthunga yabo kodwa uzophila ngiyakwazi lokho kodwa manje futhi George Wright angiwutholanga umbono ngokucacile ngangiza lowo mbono ofanayo ngakephuma ngase ngibona indawo yakhe indlu yakhe futhi ngakwenza unxele zendlu lapho lezo zihlahla zimi khona lapho isihlahla somyezane khona ngaphezulu kwalapho ngabona amagabade athiza zomhlabathi ngisho impela emakhulu ngangenqindi yami egenqika futhi ngayizwa leyo ngelosi eyimi iceleni kwami yasho into ethize ngethuna nomfowethu George. Manje kuphakathi kokuthi kwakuyilokhu ukuthi kwakuyithuna likamfowethu George ababelimba noma kubonakala kimi. Manje khumbulani, manje bengingeke ngikusho lokhu futhi lokhu ngikholwa ukuthi sinezinsimbi ze-PA zihambahamba lapha noma izinsimbi zokurekhoda njalo. Kodwa manje ngifuna ukukwenza kucace njengoba ngenza kubo. Ngicabanga ukuthi kwakuyilokhu kukhona isikejane sabahanda ezansi lapho simhleka ngenxa yokuthi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa emva kokuba udokotela ethe uyagula. Awu angeke nabo ihlulele kazi selivele lingene emaphashini akhe futhi ephimise igazi lakho konke okunye. Wathi uhlamvu elincane nje lokuqala luya enhliziyweni yakhe noma ikhanda lakhe luzomkhubaza noma lumbulale. Niyabo futhi uneminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili budala usedlule isikhathi yasabelwe. Kodwa ngikholwa ukuthi kwakuyilokhu ukuthi wayezomba ithuna labanye balabo omhlekayo ambe ithuna. Futhi manje ngingazi ukuthi wayengumumbi wamathuna kodwa unguye. Mina niyabo ngenkathi ngicabanga lokho umba amathuna yilokho akwenzayo. Futhi kwabonakala sengathi kwakukhona ukudize ngethuna nokumba ithuna noma into enjengaleyo nomfowethu George Wright. Ngicela inkosi manje cishe ubusuku obune ukuba ingiphindele khona futhi uma ingathanda kufika lapha cishe kwelesikhombisa noma lesishiyagalombili nqo ekuseni. Ngakho ngithemba ukuthi izokwenza kucace. Kodwa ngikhona ngenhliziyo yami yonke manje lokhu nje kungukuthi bengiqinisile ngenkathi ngithi uyomba ithuna labanye balabo omhlekayo uma ngikuthole ngokucacile. Kodwa akuqinisekile kakhulu ngakho kwakuyinto emayelana nokumba ithuna nomfowethu George Wright. Ngicabanga ukuthi wayezomba ithuna lomunye owayemhleka. Manje uNkulunkulu luthando futhi wo nje siyamthanda ngazo zonke izinhliziyo zethu. Manje kulokhu kusa asifuni ukuthatha isiningi kakhulu sesikhathi sethu lapha kule mibuzo. Ngizoyiphendula ngakho konke ukwazi kwami. Manje bakaningi ngenza amaningi kakhulu amaphutha kulezi zinto nje ngingumuntu njengabo bonke abanye bethu nomfowethu Neville noma yimuphi kwalaba abanye abefundise noma kanjalo njalo. Angayiphendula njengokufanayo njengoba bengingenza, kodwa ngenza lokhu ngenhloso ukuthi nje ukuthola ukuthi kukhonani enhliziyweni yabantu. Bese kuthi ke uma ngibona abane noma abahlanu ubedonsela entweni eyodwa bese kuthi ke ngicabange naku lapho esikhona lapho sengiyazi ukuthi kuphi. Manje imibuzo emincane ethize ebandleni futhi manje asikho nje yimi mibuze mincane futhi into enkulu ungaphezu kwezinto zonke ngokugcina ibandleni lokuzwana futhi lizothandweni lukaNkulunkulu futhi liqhubekele phambili uma sonke singakholwa ukuthi igazi likaJesu Kristu lisihlanza kuso sonke isono nokungalungi. Umosikazane ohlezi eceleni kwakho noma usilezi ohlezi eceleni kwakho uma engakholwa ukuthi uJesu ngempela uzofika ngokubonakalayo futhi asivume siqhubekele phambili ngo noma kanjani asivumelani na impalweni kodwa asenze ibandla liqhubeke ngokuzwana ngoba phakathi lapho sizobamba abanye abantu abaningi. Kodwa uma ibandla liphumile ekuzwaneni khona ke nilimaza ibandla khona ke nilimaza imbangela nje ningeke nakwenza. Kodwa nxa singavumelana phezu kwento eyodwa ukuthi igazi likaJesu Kristu lisihlanza kuso sonke isono kunjalo nesono asiseko khona ke sisondele kancane impela emqeni wasekhaya ngaleyo nkathi futhi Neville nxa igazi nxa siyipla nginomfo wethu sihlobene ngegazi kodwa hey asivumelani impela kalusizi kodwa kuyafana nje singabafo wethu. Manje bengicabanga ngaleli viki ngikelizayo uma ngingayanga phesheya kwezilwandle mhlawumbe mfowethu uCouple uza ngapha futhi wayevuna ukuqala umkhankaso eLouisville futhi wayevuna ukuthola indlu yezikhali esasinenkonzo yethu encane yokuphilisa lapho ngobimbusuku. Nenkosi yasebenza izinto ezinye ezimangalisayo futhi ngakho kodwa ngazeke ngithola ukuthi nabo bafowethu baseThe Rio eTexas abafowethu bakaJesup unenkonzo eLouisville futhi bathola isikhulumi sabo esiphambili kakhulu lapha yana salama vika landelayo ezayo futhi wathi wayengazi nje ukuthi wayezosuka nini Charles ngikhona ukuthi yikho lokho kuzoba lapho ngaleli viki elilandelayo futhi ngempela ngeqala imvuselelo ndawo nomkhankaso walolo hlobo oqhubeka kanti futhi banomkhankaso okuphiliswa futhi ngakho umkhankaso wokuphiliswa untambama lentambama futhi ngakho ngingefuna ukuqala umhlangano na nabo benomhlangano lapho ngoba ngiyazi ukuthi kunjani ukuba ndawo ndawo futhi nje uniyazi ngekathingi sabamba umhlangano nomunye umuntu wagxume bese eqala umhlangano omncane kanjalo akubukeki nje kukuhle akuniki indawo efanele niyazi ngakho sizolinda nje kuze kube kamuva nyana mhlawumbe inkosi izozisiza izosisiza noma kanjani futhi ngakho nje siyakholwa futhi sibambelele futhi sithembeke kuNkulunkulu manje sikhuleke baba ezulwini izibusiza zakho mazikhanye phezu kwethu manje njengoba ngiya phambili ukuba ngiphendule le mibuzo uNkulunkulu nje kuneminye yayo lapha engingakaze ngisho ngiyibuke namanje futhi mibili noma mithathu kuphela engiyifundile nje sikashanene sedlule ngiyakhuleka baba ukuthi uzongisiza futhi ungiphe ukuhlakanipha nokuqonda ukuthi ngizokhuluma kuphela lokho okufaneleyo siphe khona baba futhi kwangathi ngingaba nokuhlakanipha kwakho futhi kwangathi umoya ongcwele ngehla njengabanje futhi uphe ukuhlakanipha okudingekayo sibusise ndawonye namhlanje Nkosi njengaleli qembu lencane lethabanakele lapha busisa umfowethu othandiweyo othandekayo umfowethu nevile lapha baba uhamba esebenza ubelusi wezimvu lapha eqeleni elindlelo ozama ukuholela izimvu tshanini obuluhlaza nezithombo ezijulile ezidliwe imfuyo noma phandle emanzini bese ke zibuyela esihlahleni somthunzi futhi enakekele ezigulayo nezidingayo nezikhubazekile ezincane nalezo ezikhandekile futhi azame ukuzinyanga futhi azilethe ukuze zibe yizimvu zangempela Oh baba ngikhulekela ukuthi uzombusisa umuphi uhlakanipha nokwazi lokuqonda futhi sisize sonke kanye kanye manje baba futhi sizokunika udumo egameni lika Jesu amen manje kweminye yalena lapha ngizoyikhipha ngiyinamathisele ezingxenyeni zombhalo lapho lapho engeya khona futhi manje siqala nje kweminye bese nginokho ngiyiphendula ngo size sikwazi ukuthola thola eminingi impela singayikhipha futhi ngikhona ukuthi singayithola yonke futhi ngizothi ukubhekisisa lapha ukuthi siphuma kusenesikhathi into yokuqala ngumbuzo nje umbuzo oqondile nje ngapha bathizwa ngineminyaka eyishumi nantathu ngifanele ngiphi Indena. Manje lowo ngo lowo ngumbuzo omncane omuhle ukubuza. Awu manje mngane njalo lokho ngikushiya kumuntu. Kubulala ngazi munye ngibaziyo ubhalile ukuthi yilona khona lapha indoda yanginika wona qobolwayo nomunye ungibuze umbuzo emuva lapha engifanele ngiyuphendule futhi abazange bawubhale ephepheni ngase ngithi uma ngithola isikhathi esenele emva kwalena lapha ngizophendula kodwa manje lona lapha ngifanele ngabe ngapha bathizwa ngineshumi nantathu ngifanele ngivine ngibhaphathizwe na uma ubunga umKristu sonke isikhathi kusukela useneminyaka eyishumi nantathu kudala ikholwa kuKristu bengi ngiyohlala nje njengoba unjalo bengingeke manje uma uNkulunkulu ekubusisile futhi wakupha umoya ongcwele kusukela ngaleso sikhathi nempabathizo kuphela uyisimo ungukuba nje ukukhombisa izwe noma ibandla onalo ngaleso sikhathi ukuthi wena phambi kofakazi uyafakaza ukuthi ukholiwe ukuthi uNkulunkulu wathi uma indodana yakhe futhi yafa futhi yabuye yavuka ngosuku lwesithathu futhi wena wambelwa kuyo futhi uvukile ukuba uhambe ekuphileni kusha nalabo bantu abafanayo abakubhekisisa ngenkathi ubhaphathizwa bayohlangana nawe kwahlulelweni yabo bese kuthi-ke lapho uma umunye sihambe ethi wabhaphathizwa na yebo ngibhaphathizwe nowami ekufeni nasekumbelweni kwenkosi yami niyabo ngicabanga ukuthi umbhaphathizwa ngiyasho ukuthi usemqoka ngeke ngafuna ukuthi awusemqoka kodwa usemqoka ngoba wonke umnyalo kaNkulunkulu usemqoka ngicabanga kanjalo na usemqoka ukuthi simelwe ukubhaphathizwa uJesu unikeza le nkulumo umbiko kuMathewu ongcwele noma uMarko ongcwele ishumi lesithupha wathi hambani nize nonke nishumele ivangeli okholwayo ubhaphathizwe uyakusindiswa Ngenkathi ekhuluma kuNikodemu wathi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene yabo kumele ukubhaphathizwe ngikholela ekuqiniseni embhaphathizweni egameni leNkosi Jesu Kristu nokuthi uvuswe futhi ekuphileni okusha ukuba uhambe ngemiyalo kaNkulunkulu Kodwa wena uthi mfuthi bhili ukhona umuntu osewake waphinde wampapathiza wayekade papathiziwe ngenkathi besengumfo omncane baseke bephinda bepapathiza na kaningi. Ukhona kukhona umbhalo ngane sabulweni sahluko sesibili ekhuluma ebandleni bathi iphenduka futhi uphinde wenze imisebenzi yakho yakuqala futhi ukuthi abaningi babo bahumusha lokho mpalo ukuba basho lokhu ukuthi lokho kusho ukuthi uyofanele ubuyele emuva uphinde wenze into efanayo. Umozo tapela mngane kumkhristu esandikayo manje akiphikisani nalokhu manje niyabo ngoba sinechibi lokubhapathizela eligcwalisiwe silukele ukubhapathiza noma ubani ofuna ukubhapathizwa noma ngasiphi isikhathi kodwa siphikisani uma ufuna ukubhapathizwa uma leyo kuyinto yemi endleleni yakho futhi uzo ukuthi ufanele hamba ukwenze kunjalo hamba ukwenze ungavumeli lutho luma endleleni yakho yenze wena ucace ngokuphelele njengokuthi nje uma uthathe into ethize eminyakeni yedlula futhi uzizwa ukuthi ufanele uhambe ukulungisa lokho hamba ukulungisa ngendaba yokuthi kuyini gcina yonke into icacile isizathu uyokwenyukela kuleyo nto futhi ungeke usaqhubekela ndawo uzokhiphe lokho endleleni uyabo ufanele nje ulahle konke kusindayo nokuthandela kakulula kangaka kuwe futhi uma ufuna ukubhapathiza futhi qhubeka yileyo nto yokwenziwa baningi engiphinde ngababhapathiza kodwa manje kulowo mbhalo obhekise kuwo lokho ngokuke siko ukukhuluma kumuntu ngamunye lokho ngokugule ibandla niyabo ibandla ababekwenzile babelulahlile uthando labo lakuqala niyabo ulazalwa ngempela babenalo kuqaleni futhi wathi uma ungephenduki futhi uphinde wenze lo msebenzi yakuqala futhi qale muva ngoba bese uthola into ukhuluma ebandleni uma ungaphenduki futhi ubuyele muva futhi awu manje ke wayezolu susa uthile sibani ngoba uma ufuna ukubhapathizwa futhi uma wabhapathizwa Jesu ngenkathi uneshumi nantathu kube noma yimiphi iminyaka ngani wena papathizwa uma kusendleleni yakho kodwa manje ukuba ngisho lokho ngokombhalo bengingasho ukuthi ufanele upapathize futhi yinye kuphela indlela yombhalo ebengingayimemezela ukuthi abantu baphinde bapapathizwa munye kuphela umbhalo kulo lonke iphepheli ukuthi abantu baphinde bapapathizwa futhi lowo wakuyilabo bapapathizwa nguJohane papathizi ngaphambi kokuba Sigo moyo ngcwele uPaul ezenzweni ishumi lesishiyagalolunye sihlanu wabatshela ukuthi babefanele baphinde babhapathizwe futhi egameni likaJesu Kristu ukuze bemukele umoya ongcwele nebo manje odingi ukuba ubhapathizwe ukuze wemukele umoya ongcwele ngoba ungamemukela umoya ongcwele nxa inhliziyo yakho ikahle yabo ngoba ezenzweni sibili uPetro unikeze indlela eklanyiwe endleleni eklanyiwe ekutheni phendukani nibhapathizwe egameni likaJesu Kristu khona niyakumukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele kodwa manje ke ezenzweni ezeshumi amane nesishiyagalolunye uNkulunkulu waphenduka futhi upha abezizwe umbhapathizo kamoya ongcwele ngaphambi kokuba baze babhapathizwe hlobo niyabo ngakho niyabo isimo senhliziyo yakho wayesethi ke uPetro singala namanzi lokhu laba usemukele umoya ongcwele njengoba saba nawe ukuqelene na niyabo ngakho manje ke wabacindezela ukuthi bafanele babhapathizwe egameni likaJesu Kristu azokuthi ke uPaul ezenzweni ezeshumi nesishiyagalolunye wathi uPaul esedabulile amazwe angasenhla yaseEfesu wafumana abafundi abathile wayesethi kubo namamukela yini umoya ongcwele lokuna kolona bathi azazi ukuba ukhona umoya ongcwele wathi pho napapathizela kukuphi na babe papathiziwe bathi sapapathizela kuJohane wathi Johane wapapathizela kuphendukeni ethi nifanele nikhole kuyo zayo njengasenkosini uJesu Kristu futhi bathi kukuzwa lokhu bapapathizwa futhi egameni likaJesu Kristu niyabo ngakho manje ke lokho manje kulokhu kodwa uba uthi nje wabhapathizwa ngobhapathizo wamaKristu kuneminyaka eyishumi nantathu futhi uphile impilo yamaKristu zonke isikhathi noma uma uhlubukile izikhathi ezimbalwa angazi noma ngabe banayo yini ekuhlubukeni angazi ngifisa sengathi ubengahamba ukuba angibuze lokho kodwa kuhlubukeni kumbula uhlubwa nsuku zonke akukho ndlela nhlobo kuwo ukuba udede kukhulukile kodwa uhlubuka kubantu ebandleni kodwa hayi phambi kukaNkulunkulu niyabo uhlubuka kuKristu kodwa uhlubuki kuNkulunkulu isizathu uma ubungona ngenkathi wona usekho kodwa uwanjalo uPaul wayefanele hafe nsuku zonke kunjalo na wayefanele hafe nsuku zonke yaphenduka nsuku zonke futhi nje njalo ephenduka ngaso sonke isikhathi niyabo futhi uma uPaul wadingeka yenza lokho ngakho ke ngizofanele ngikwenze nami yaninjalo na kunjalo ngakho si kodwa manje uma ubuhlengi ngiyiwe futhi uzwa ukuthi igazi lika Jesu Christ labuhlanze seneni khona ke ngingi futhi uphile impilo yobuKristu bengingecabange ukuthi lokungaba lesijingo kodwa uma ufune kulungile uzoba kuhle sizojabula ukukwenza manje nathi nethi lincane ngilinikwa ngomunye emuva lapho simo sini bandle liyoba kuso uma ivangeli selibuyela kumaJuda na manje umuntu wenze lokhu bebhekisele lapha kuLuka ungitshelile umfowethu ukuthi ubebhekisele lapho elathi khona abezizwe baya kunyathela izindonga zeJerusalema kuze kuphele isimiselo sesikhathi sabezizwe lokho kukuLuka wamashumi amabili nanye amashumi amabili nane manje lalelani ngokusendele nalokhu kungakuthola umbuzo omuhle kuyamangalisa kebancane ibone iJerusalema lihaqiwe ngezimbi yazini uJesu kusondela ukuchithwa kwalo manje asikubambe lokho ngokusondela manje ngicakala sisondela ncane ibone iJerusalem lihaqiwe yizimbi manje lokho bekungukudideka kuyinqaba khona lapho kubantu kodwa sisondele kukho ngesimo sokubuka somlando neBhayibheli manje abazalwane beAdvent abazalwane beSeventh Day Advent bakholwa ukuthi iJerusalem liyophinda lihaqwe yizimbi awu manje lokho bekungaba iqiniso ngombhalo unencazelo xubile izikhathi eziningi futhi bangakwazi ukuthi umbhalo unencazelo xubile kuse zonke isiprofethi na impela uyakwenza yebo mnumzane uzokusho futhi ukuchaza impela nje kulesi sikhathi bese ujika ngqo bese ukuphinda futhi ngapha ndawo yebo njenge futhi ngizobhekisela kowodwa wayo uma ngingacabanga ngawo khona masinga oh yebo nangu owodwa kulupha uMathewu wesibili wathi futhi uJesu wabizwa aphume eGibhithe ukuze kugcwaliseke okwakhulunywe ngumprofeti ethi eyami ngiyibizile ndodana yami iphume eGibhithe manje leso siprofetho sibhekisele muva phakathi lapha ngumprofeti sasibhekisele ngoku izeli owayeyi ndodana kaNkulunkulu wayibiza iphume eGibhithe kunjalo kuGenesis ethethi usi kodwa wakubhekisele lapho kodwa wakuphinda futhi eyakho uIsrayeli wayeyindodana kaNkulunkulu uyakwazi lokho watshela uFaro wathi washo ukuthi ayekwenzile endodaneni yakhe ukuthi wayezothatha ukuphila wayengayidedeli indodana yakhe ihambe ngakho uFaro uNkulunkulu ethathe indodana kaFaro futhi noma ingelosi yokufa yalobo busuku ngakho incazelo xubile futhi ngakho manje njengeJerusalema lihaqiwe yizindi kodwa ngokwangibele ngokumlando lokho kwakungesikhathi cishe sika 96 AD uJesu azalwa ngenkathi uTitus kade evimbezele iJerusalema kodwa manje phezizani lokhu ngokusondele ningakubona kwehluka ngikhona ukuthi iJerusalema liya kuhaqwa yizimbi futhi ngesikhathi sokugcina kodwa ngikhona ukuthi lokhu lapha kwakuchathaniseka ngenkathi uTitus elivimbezela ngenkathi incithakalo ikuyo manje incithakalo ikhuluma ngokungekathi uDaniel umprofeti imi endaweni engcwele aphelani wathi nxa nibona isinengiso esenze incithakalo siyimi endaweni engcwele nyabo isinengiso ngokungahlanzekile esenze incithakalo kungukuchitha kungukugubhisa nxa nibona isinengiso esenze incithakalo simi endaweni engcwele ngokombhalo wagcwaliseka ngenkathi uTitus evimbezela iJerusalema wathatha iye kuqaleni kwalesi sahluko ngenkathi bembuza siya kuba yini isikhathi sokuphela kwezwe na futhi ziya kuba yini izibonakaliso zokufika kukaKristu na futhi bamtshela ngethempeli ukuthi lalinjani ukuthi lalihlotshiswe kahle kanjani ngabantu amakhulu nezinto wathi kuya kuba khona isikhathi lapha kungayikushiywa itshe elilodwa phezu kweningi ukuthi lokhu kuyodilizela phansi uqala kubanika izibonakaliso nezimanga manje ke uJesu ekhuluma manje enye manje kuDaniel ukugcwalisa ngoba zonke iziprofeti zifanele sihlangane nesinye okwesisila seJuba wonke umbhalo awephulwa ndawo uJesu wathi imibhalo ngephulwe amen futhi lapho ngabe ngiya ezulwini na impela ngiya khona imibhalo ingephulwe Uwe ungakholele ezibonakalisweni nezimangaliso nezibanga. Ubungathetha kanjani kulowo mbhalo na? Imibhalo ingephulwe. Kanjalo noKristu ubengeke phezulu lapha ngaphezulu asuswe. Njengomzimba wakhe nje omkhulu ngaphezulu, nakho konke ukunyakaza komzimba wakhe ubonisa kunyakaza phansi lapha emhlabeni. Kubophezelekile ukuba kube njalo. Manje ke uma uJesu uma okwakho ukuphilisa ngokukaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu athi athiwa ibandleni langempela noma ibandla likamoya lapha emhlabeni, khona ke athathwe kuKristu. Akasakodwa isithombezi njepho zomvini weqiniso lapho futhi singamagatsha kulo mvini. Nebo, njengoba nje umvini unyakaza kanjalo namagatsha ayanyakaza kunjalo na kuthi kanjani-ko komzimba wakho omkhulu. Izingalo ezakhe ezinkulu ezizophayo nezinyembezi eziconsayo nezinhlangothi zakhe ezizophayo nomhlalo wakho nemivimbo elenga phezu komhlaba kanje phakathi kukaNkulunkulu uyise nezidalwa ezisazokufa zalo mhlaba encuza futhi ezithanda njengoba nje umzimba wakhe uze kunyakazeni namandla anikwe ibandla. Njengoba nje athi ngizonyakazisa izandla zami ngale ndlela nomzimba wakhe wangempela uyanyakaza. Hambani lapha futhi nishumayele evangeli nizolibona lelo bandla linyakaza liqonde ngqo, ngoba izithunzi zami zifanele zinyakaze nezandla zami. Amen. Kunjalo na? Amen. Uma ngicabanga ngalokho, nanko umzimba wakhe unyakaza. Hambani niyezweni lonke libonakaliso ngezenza amandla. Lona ndaba uma sigijimela esenzeni yethu yezenkolo nezifundiso nokunye kanjalo, sehluleka kamunye. Kodwa manje esandla sikaNkulunkulu siyanyakaza izibonakaliso nezimanga zoqhamuka. Ngani uJesu washo ezansi lapho ngenkathi ekhipha amademoni? Kube sikhona kusekela umbuzo manje yomzuzwane nje. Kodwa uJesu washo ngenkathi ekhipha amademoni wathi, amadodana enu awakhipha ngobani na? Uma ngikhipha amademoni ngomunye kaNkulunkulu, amadodana enu awakhipha ngobani na? Uma ninenqubo mgomo engcono, sikhombiseni. Yabo, uma ngikhipha amademoni komunye kaNkulunkulu. Amen. Cabangani nje, umunye kaNkulunkulu, kunoNkulunkulu ngaphezu kukaKristu, uKristu ngaphezu kwebandla, kunoNkulunkulu yiso usho into ethize thize, bese kuba nguNkulunkulu indodana inyakazisa izandla zakhe nesithunzi siyasilandela. Uma ngikhipha amademoni komunye kaNkulunkulu, amadodana yena awakhipha ngobani na? Bukani ngifuna nikaphele. Akulentaba ukuthi sikhulu kangakanani isifo noma yinhlupheko engakanani udeveli abengayibeka phezu kwakho, kuthatha umunwe wakhe nje ukuwasuza. Bukani lawo mahlamba amakhulu aqinile nezingalo nemisipha, umunwe wakhe nje ususa zonke izifo futhi ukhipha amademoni. Futhi idimoni liyinto encane kanjani pho? Kuthatha umunwe wakhe nje bese emsusa-ke. Uma mina ngomunwe kaNkulunkulu, manje ake ngilikhombisa olunye uthando lukaNkulunkulu. Kodwa wakuthi uma yimvu ilahlekile akawusebenzisanga ubune wakhe, wayilalisa emahlombe akhe futhi wathatha bonke ubuyena. Izandla imvu ngasehlombe lakhe eqinile, ingxenye enamandla kakhulu yomuntu oyisemahlombe akhe nomhlane. Niyakwazi lokho ngokuba konke kwemisipha yezingalo zakhe nemisipha kuyakhuntsuka, futhi yena ethatha yonke imvu ayibeka ehlombe lakhe futhi nangweza ngayi ngomunwe wakhe ukukhipha lincane idemoni elidala. Kodwa lapha uze neyakhe yonke imisipha yakhe yomlenze wakhe, yonke imisipha yenkalo yakhe ihamba ijabule hlane ethole imvu elahlekile ehlombe lakhe. Uma ngikhipha amademoni ngomunwe kaNkulunkulu, amadodana yenu awakhipha ngobani? Haleluya. Kulungile, sibuyele endabeni. Kodwa nxa nibone iJerusalema selihaqiwe ngezimbi, khona abaseJudiya bababalekele phakathi ezintabeni, abaphakathi kwalo bangaphumi, futhi abasemaphandleni bangene kulo. Kuba lezi ziyakuba yizinsuku zezempindiselo ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Kepha ngaye kwabakhuleleyo nabacelisayo ngalezo zinsuku, ngokuba kuyakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwabantu. Bayakuwa ngosiko lwenkemba, bathunjelwe ezizweni zonke. Qobelani ukuthi muhle kanjani lapho mbhalo kukwenza kephela into yokuqala ngosiko lwenkemba lokhu okugcina kuyoba ngebhomu leyathomo yabo kodwa lokhu ungosiko lwenkemba namajuda lalizothunjela izizweni zonke Musaphinde kube ngaleyo ndlela futhi ayobuthana ePalestine okokugcina ngiyabo lokhu kwakubhekisele ezinsukwini oselwedlule futhi lokho kungokomlando impela kufezeka ngaleyo ndlela nje olo abayiswa kuzo zonke izizwe phansi kwezulu namhlanje uthola amajuda zonke izizwe uyeshayina futhi uthola amajuda uyerashiya uthola amajuda yani ezicingile ezincane uthola amajuda ahlakazeke le phakathi kwezizwe zonke kwini na isiprofethi sikaNkulunkulu uNkulunkulu wayekuhlosile nalawo majuda ayizixobo zophawu lwamamayela mfowethu uma wabona ngiyazi aphuphuthekile futhi iyahole asuzwa nokudukisa naye yonke into kodwa adukisa kuNkulunkulu kuze wena nami sibe nokubona kunjalo kodwa ngizosho lokhu ngomoya weziprofetho ngebhayibheli ukuthi ihora lejuda ukuba libuyele ekhaya seliseduze yebo mnumzane wenza lukhulu inhliziyo kaHitler waxosha iJalimane wenza lukhulu inhliziyo kaMuzelini waxosha iRashiya waxosha ndawo zonke njengoba yenza ngezinsuku lapho ewakhipha kwasekuthi-ke lapho ephumele dlane lapho futhi selilungele kuwela kwenzekani na uNkulunkulu wavakashela izwe ngezinhlupho ezinkulu nezinto kungukuthi uyokuphinda futhi ngezinceku zakhe ezimbili iminqumo emibili ayezekeli kanti futhi nangesabulo seshumi nanye uyoziphinda lezo zibonakalise nezimanga bukani labo ufakazi ababili esabuleni seshumi nanye ngiyakunika amandla kofakazi bami ukuthi baya kuvala amazulu ngezinsuku zeziprofethi sabo noma bathumele izinhlupho phezu komhlaba ngokuthanda kwabo lapho-ke ofakazi ababili ngezinsuku zokugcina ngiyazi ukufundisa kwesimanje kungukuthi lelo yitestamente elidala nelisha lelo yiphutha lelo yiphutha akusibo ofakazi ababili lokho ngoqobo ngokubuya kukamose no-Eliya futhi niyaqaphela emuva lapho akukho nomunye wabo uMose wafa kodwa wayaphi na wadingeka avuke futhi no-Elija wathathwa ngisho nangaphandle kokufa uzofanele afe ngoba wonke umuntu ofayo uzofanele afe ngakho uzofanele abuye futhi futhi nampo ufakazi ababili manje phethisani bazokunyethela baya kuwa ngosiko lwenkemba ivesi lamashumi amabili nane lwenkemba bathunjelwe bonke ezizweni zonke iJerusalema liyanyathelwa phansi ngabezizwe kuze amen kuze kugcwaliseke isikhathi zabezizwe kuyethusa kunjalo ukwazi ukuthi silesikhathi esinqunyelwe na uNkulunkulu washo njalo isimiselo sesikhathi sabezizwe sangeniswa nenkosi uNebukadinezari kumakalisa kanjani siningi kangakanani isikhathi ebengingasichithe kulokhu imizuzu embalwa nje kodwa qaphelani wonke umuntu ufuna umbuzo wabo kodwa ngenkathi siseke kulokhu asicabangi ngakho ngoba kufanele impela manje khona manje bukani uNkulunkulu wahola abantu bamajuda ayenge siso neze isizwe ayengabantu nje futhi ayenge silo neze ibandla elihleliwe ayeyibandla nje libizelwe ngaphandle yayingekho neze inhlangano phakathi kwamajuda uda ayeholwa njalo kuNkulunkulu kusekuthi ke ngenkathi ngokwezombusazwe ezobuzwe ayefuna ukuba yinkosi noNkulunkulu wawanika inkosi futhi akuzange kusebenze uNkulunkulu inkosi yawo uNkulunkulu inkosi yethu kunjalo noNkulunkulu inkosi yebandla manje qaphelani-ke ngenkathi ethunjwa futhi athathwa yiso ibhabhiloni ngoba azama kulingisa izizwe zasezweni isithombe sihle kanjepho namhlanje sebandla lizama ukulingisa yizwe ngaphandle kaleya futhi athathwa nokuphilo kwawo bandla liphila ngokufanayo nje njengoba kwenze izwe liqhubeka liziphatha nje njengalo leyo yonke enye into futhi lizisho ukuthi liyibandla ungeke wakwenza lokho qobo mnumzane yona impela impilo yakho iyafakazisa ukuthi uyini oyikho njengoba ngishilo ekuqaleni oyikho kwenye indawo ethize ilokho kubonisa lapha oyikho lokho mzimba wakho wasezulwini noma usemhlabeni oyikho phezulu ngaleya lokho mzimba wakho wasezulwini oyikho kwenye indawo ethize yilokho okubonisayo emuva lapha ezweni likamoya oyiko yiloko yiko lapha uma usele kucabanga inhlamba kanjalo njalo ezweni likamoya ungocabanga inhlamba lapha uma usaloku unenzondo umhawu nombango usezweni likamoya ngalokho kubonisa muva lapha kodwa uma bonke kuwena ubungaphakathi impela bugeziwe futhi bahlanzwa ukukhombisa ukuthi unomzimba ngaphandle kaleyo olindile ogeziwe futhi wahlanzwa futhi ubuyisela imuva enyameni aliboni na niyabo nakho uma lelidokotela lasemhlabeni lidilizwa sinalo selivele lilindile niyabo manje ngalezi zikhathi isikhathi sokugcina ukuthi kunjani lokhu ukuqathanisa kwenyama izilingiso zobukristu zonke ziyaxubane kwelikhulu ibhabhiloni elilodwa njengoba nje kwenza emuva lapho futhi bathathe bayiswa ibhabhiloni kunjalo na nephepheli lathi ingelozi yenkosi yabize yasethi phumani ebhabhiloni bantu bami ukusanganisa leli ngiyibaptist ngiyimethodist ngiyipresbyterian konke lokho njengokusanganisa akukho nsindiso kukho nhlobo manje ningasho ukuthi ngithi abantu bebaptist abanayo insindiso abantu bemethodist angikhulumi ngalokho ngikhuluma ngebandla namandla alo ezombusazwe ngezombusazwe futhi ngokukhuluma ngezombusazwe ngoba uyimethodist noma ibaptist noma ipresbyterian noma ikatolika alihlangene ngelutho nalo unkulunkulu akaliboni ngisho futhi lisebhayibhiloni namhlanje unkulunkulu ubizela ngaphandle ibandla liphuma kuwo wonke edonsela ngaphandle abamsula enhliziyweni eze ibandla lakhe kuhle kanjani pho futhi ngabelani bengingabalule yini jize lapha ebingethusa kodwa uma kulalelani manje bekisizani ukuthi ibhabhiloni likanjani ukuthi kwenzekeni ebhabhiloni ngenkathi impoqo ilethwe kubakhonzi beqiniso khumbulani abambadlwana nje ushadraku misheki no-abednego nodanyeli babakhonzi beqiniso abehlela ekuthunjweni futhi ngenkathi unkulunkulu ebabizela ekukhombiseni ngempela la ubunjalo babo ababe yikho baphoqelele kukhonzweni kwesithixo kunjalo na ukukhonza izithixo baphoqelele kukhonzweni isithixo futhi babefanele bakhothame ebhambi kwesithixo futhi uma bengakwenzanga babehlusha wo isithombe sijepho obungasidonsa sikadanyeli isambulo sibopha labo ndawonye futhi sikhombise ngombhalo ukuthi ibandla lizohlobela lufanayo nokuhlushwa ngaphambi kokuba libizele ngaphandle yileyo ndlela ibandla labezizwe elangeniswa ngayo yileyo ndlela ibandla labezizwe eliyokhishwa ngayo njengoba lingena liyohamba kanjalo futhi bukani ukuthi wazibona kanjani isithombe futhi manje khumbulani isithombe manje lena yindawo yasekhaya manje bukani ngikhona ukuthi isithombe inkosi uNebukadnezari eyasenzayo kwakungudanyeli indoda engcwele umani izoqaphela inkosi uNebukadnezari wayesevele embizini udanyeli wambiza ngoBelteshazari okwakuyisithixo sakhe futhi wenza isithombe futhi akukho nomunye emva kukadanyeli owayekade ephonswe kulo mphandle wezingonyama kanjalo njalo futhi wathi akukho nomunye ofanele akhonze noma yibaphi yabanye onkulunkulu kanjalo njalo kepha unkulunkulu kadanyeli cishe kwakuyisithombe sendoda engcwele isithombe esikhulu esiqoshiwe futhi wonke umuntu wayezokhathamela phansi kulezi kodwa ibandla uShadreku Meshaki no-Abednego uDanyeli engumholi njengoKristu engumholi webandla futhi babezokhothama phambi kwalesi sithombe futhi bakhonze esithombeni qaphelani futhi niyaqaphela ngalezo zikhathi uDanyeli wayejula amen o futhi ngethemba ukuthi niyakuthola lokhu uDanyeli wayejule ebadedela babefanele bazenzele ukukhetha kwabo ngosuku ekuphumeni kwesimisela sesikhathi sabezizwe kuyoba khona isithombe futhi wonke umuntu uyofanele akhothame ebhambi kwalesi sithombe futhi akhonze nakuba singangcwele njengananininini awufanele ukhonze isithombe ukukhonza isithombe manje qaphelani ohe khona ekupheleni uDanyeli uyangena futhi kumangalisa kanjani lobo busuku ngaphambi kwetile elikhulu nezancinze kanjalo njalo nakho kufika isandla zilobo odongeni mene mene tekere ufalsini ngokuvundla odongeni nencazo angekho owayengayinikeza kwakulotshwe ngezilimi ezingaziwa angekho owayengakuhumusha bahamba base belanda izifundiso zabo ezikulu ezedlula zonke zathi asazi bahamba base belanda bonke abahlole imihlola babo nabathebulayo asazi asazi lutho ngakho asikaze silubone libona nje asikaze sikuzwe kunjalo empilweni yethu kwakukhona indoda unkulunkulu wayenomuntu wakhe uDanyeli wayelapha wathi hamba mlande wathi ngokuba umoya kankulunkulu uhlala kuye nakodanyeli wenyukela lapho uqala kufunda nokumusha lolo lwimi odongeni futhi wanikeza kwakuyini ngazo na hhayi ukuthi o ubuzisiye wena o nkosi bala njalo kodwa ngokucabana ngobudlakela ukwaliwa kwakhe isiqothi wathi ulinganisiwe esilinganisweni futhi ufunyenwe ulula bukani leyo indlela efanayo njengalokho okungaphezu kwevelo kwangenisa umbuso wabezizwe kanjalo kungaphezu kwevelo kukhipha lokhu kwabezizwe umbuso wangeniswa ngokungaphezu kwevelo uphuma ngokungaphezu kwevelo izindonga zaseJerusalema ziyakunyathelwa ziyakuyoba abezizwe bayolinqoba kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe bese kuthi ke uNkulunkulu ebuyele kumJuda amen ohe wo bangane ngivisa sengathi bezinga kwelisa ngoka lakho aninjalo na sibe cishe neviki kuleyo ndaba eyodwa yabo kuze sikuhlonisise empalweni Loko phezizani lalelani ngokusondela manje kulokho akusho iJerusalema liyakunyathela phansi ngabezizwe kuze kuqedwe isikhathi sabezizwe ukuvimbezela kuka Titus wayesengena ke wathatha iJerusalema wathi manje nezange zinikizwe senze incithekalo na ya awu kungalenkathi lapho abezizwe bengena khona ya siyabona lokho washo bafundi manje abezizwe ubenohulumeni wabo manje impela iJerusalema ngaphansi kukahulumeni wabezizwe ngaleyo nkathi na yebo mnumzana amaRoma babesalokhu benohulumeni eJerusalema futhi kwaqale buva ngaleyo ngezinengizo esenze incithekalo uDanyeli akhuluma ngazo manje wathi lezi zikathi sesisandele siseduze ngokuba bazonitiliza leli thempeli beze bebisa iMoslem yaseOma izoma endaweni efanayo lapha abakwaMohamed abezizwe izwe futhi izoma lapho abezizwe kusho kakholwayo lelo kwakungezile ibandla manje lawo kwakungowezizwe nebo okakholwayo manje naleyo iyoma kuyoze kuqede isimiselo sesikhathi sabezizwe bese ke uma isimiselo sesikhathi sabezizwe sesiqedwa inkosana enkulu izomela abantu enguKristu ngesikhathi sokuphela Yeza kuye kuDanyeli onwele zakhe zasimhlophe njengoboya bezimvu njengoba simbonile sambele sokuqala komdala wesikhathi nokwahlulelwa kwabekwa nezincwadi zavula izincwadi ubuningi yavulwa nawo wonke umuntu wehlulelwa ngezincwadi izinto yayilotshiwe phakathi lapho bukani izincwadi zavula wabona yeza nezinkulungwane eziyishumi eziphindwe kazinkulungwane eziyishumi zamkhonza abangcwele beza naye kunjalo kuDanyeli na ngezincwadi zavulwa leyo yincwadi yokuphila kwakho nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo isoni sehlulelwa kanjalo neyincwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila nawo wonke umuntu wehlulelwa manje qaphelani njalo khumbulani kuphathe kokuthathu uma ngakwezi uzothela ukuxoveka impela kwakukhona izigaba ezintathu zabantu abazalwa emhlabeni kwakukhona izigaba ezintathu ekuqaleni kuyoba khona izigaba ezintathu ekupheleni oku uJesu wabuya nezinkulungwane eziyishumi eziphindwe kazinkulungwane eziyishumi zamkhonza niyamkhumbula ethi akusiyo yini into encane kini ukuba nithathe noma into engejwayelekile ukuthatha umsebenzi wenu nezikhathazo zenu niziyise emthethweni kanti anazi yini ukuthi abangcwele bayohlulela umhlaba na abangcwele bahlulela umhlaba haleluya ngicabanga ngaloko ye kubona yeza kaleya nabagezwe ngekazi ngokusikhathi seminyaka enkulungwane kuhlengwa nabahlengiwe bayo yonke iminyaka bemi ebukhoneni bakhe nobukazi okugezwe ngegazi hhayi labo nje abanga abantu abalungileyo bawugeta ngempela ukuvuka kokuqala ephepheni lathi nabafileyo ababesele ngabaphilange kaze yaphela iminyaka eyinkulungwane kunjalo na nokho yilabo ababenamagama abo elotshwe encwadini yokuphila yewundlu kodwa bawenqaba umbhaphathizo kamoya ongcwele ngabakhethiweyo nje kuhamba ngeleza sikaji. Ngaba kechi weyo jotete isikaji ze minyake ikunubane. Oh, manje kefo wechi utabalini ulabandi zifenele sibe hilo na. Nifune kupilo sikaji ze minyake ikunubane. Masina shagoga kusida ene sade sitandela kandula kangaka ngithi uma umfo hesho into yethize engalungile noma yenze into yethize engalendlela mkhulekeleni futhi ninokho niqhubeka niye phambili makuthi okwakho okugodo okungenziwe sikudleni sokunye kubhekiswa kuNkulunkulu uma engekho omunye okwenzayo wena kwenze ngokuba kuzoba nabakhethiweyo ozophila onyakeni wezikhathi zeminyaka enkulungwane futhi uyongena Puma no Christu, iminyaka enkulungwane, khona ke bayokwenyuka bangene kazibuleni naye futhi babuye babuye. Lapho kuvuka kwababi sekuvezwa, khona ke isikhathi seminyaka enkulungwane siyobekwa. Emva kokuba isikhathi seminyaka enkulungwane sesiphelile, khona ke uKristu uyohamba nebandla, kuthi ekupheleni kweminyaka enkulungwane uyobuya nebandla. Christ ufika kathathu okokuqala wafikela ukuhleka ibandla lakhe kunjalo na okwesibili ufikela ukwemukela ibandla lakhe okwesithathu ufika nebandla lakhe niyabo ufikela ukulihlenga ufikela ukulihlwitha futhi lihlwithwe ngesikhathi sezihlupho kanjalo njalo libuye libuyele izikhathi zeminyaka enkulungwane liphile ezikhathini zeminyaka enkulungwane bese kuthi ke inkosi yenkulu nendlovukazi yehlela ukwehlulela wahlulela kwesihlalo sobukhosi simhlophe kuyabekwa nezincwadi ziyavulwa futhi nakho kume abahlekiweyo ibandla elizelwe ngumoya ongcwele likankulunkulu ophilayo limi lapho ebudleni balo ukuba lehlulele izincwadi zavulwa kwehlulelwa kwabekwa nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo lezo ngokuyisoni nencwadi yavulwa hhayi eyomlobokazi kamoya ongcwele akasoze kuthatha ngoba usekuhlwithweni uma ugcwaliswe ngomoya ongcwele kulukukuza namandla kankulunkulu ehamba ngayo yonke imithambo yomzimba wakho bekuyo kusiza ngani kuba ume kwahluleleni na uzuvele wahlulelwe futhi wemukelwa futhi wagcwaliswa futhi usuvele vele wathathwa wayisa ezindaweni zasezulwini noKristu Jesu akusikho ukuthi uyo unjalo manje uthathwe khona manje Nababizileyo balungisisile nababalungisisile ubakhazibulisile futhi wonke umuntu ohlengiwe ezweni kulukukusa ophansi kwegazi likaJesu Kristu waqaliswa ngomoya ongcwele kuthi kuphile kuphakade futhi angephuphe futhi usevele usezindaweni zasezulwini noKristu Jesu futhi akaseyi kungene kulahleni Usevele uhlengiwe lokho kumangalisi na nebo usevele uhlengiwe uhleze ezindaweni zasezulwini manje noKristu neklo usevele ukhazimulisiwe usevele ukhazimulisiwe wena uthi futhi bini ngabe umphalo uyakusho lokho na uJesu wakusho lokho noma umphalo uyakusho lokho noma abaphali uPaul wathi labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile labo ayebazi phakathi ewe wamisela ngaphambili labo ayebamisele ngaphambili walungisisa labo ayebalungisisile usevele ubakhazimulisile kuyini na oh hey ngiyaxolisa usevele ubakhazimulisile manje ke uma sicwaliswe ngomoya ongcwele Mithambo yethu inobuthina sekuvele kulondoloziwe kuNkulunkulu ukhona emzimba okhazimulisiwe osuvele unindile futhi uzofanele uye kuwo masinyane nje uma lolu usuphelile nabo abalungisisile usevele bakhazimulisile Bengikusho sikhahlele nesedlule kuphikisa nayo nokuvumela nayo ngifisa sengathi nganginemfundo yenene kukukhipha lokho futhi ngikwenze kube nomqondo futhi kucace kini kodwa ngikwazi nje ukukuthola ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani kodwa angikwazi ukukwethula ngendlela engifuna ngayo ulwandle lobomvu nazo zonke lezi zinto bazibeka ngaphandle izimpahla yilapho amajuda acabange phela manje ke leyo nto efanayo iyokonakalisa ikamu labo futhi ya ayokwehla ngqo amadolobha yezo uRashiya iyokwehla ithi sizofanele nje sibe nayo leyo nto leyo yiuraniyami insimbi eyigugu elikhulu nayo yonke into phansi lapho sifanele sihambe sithole futhi lapho behla khona ke kuyoba yini impi yase amagedoni lokho kuyoba lapho uNkulunkulu eyoma njengoba enza esigodini yenzela abantwana bakwaIsrayeli futhi yaphinde alwe kodwa lokho kuyokwenzeka kuze kuqedwe isimiselo sesikhathi sabezizwe futhi uma leso sikhathi sesiphelile uyanqunywa manje emonini wami othobekileyo umuntu ethandekayo ubuze imibuzo lapha embonweni wami othobile mayelana nalokhu zazi ngobani lezi zikhwaganga lezo zinsuku na manje uJosephus lapho kusobala ngiyazi ibandla lethu lifana nami nje ngiyisichuze sebanga lesihlanu futhi angile ndaba nemfundo nezinto ngicabanga ukuthi iyisethi yezikhulu kulezo zonke ivangeli eselake laba nazo kodwa nokho nje ngezinye izikhathi ngithatha ibhuku noma mabili manje ukuphathelana kwami nabantu abanjengami sonke nje sizolayinini ofanayo nje singabantu kazana futhi ngibonga kakhulu iBhayibheli lathi abantu kazana bamuza ngokujabula amakhosi ohlanga bese kuthi ke kwakukhona izinye izigaba kodwa abantu kazana nje isimo esivamileyo sabantu njengoba sinjalo thina abantu abathanda uNkulunkulu futhi abanakho okuningi kwalelizwe banabantwana babo nemindeni siyamthanda uNkulunkulu futhi siyathanda ukuya esontweni sinikele ngezingubo ezisuka emizimbeni yethu senzele umbuso wakhe noma yini njengalokho siyamthanda siyokwenza noma yini labo ngabantu kazana abamzwayo futhi kuseyindlela efanayo namhlanje abantu kazana bamuzwa ngokujabula manje sicebisile kuningi kakhulu komhlaba ukucabanga ngakho niyabo nomfo wange phele ezansi lapho ongeke wenza lutho ngaye emqeni oshelilayo angeke akunake kodwa nje abantu kazana bamuzwa ngokujabula khuluma nje uJosephus emibhalweni yakhe wathi manje nakho okwakungukuhumusha kwakhe kwalamadodana kaNkulunkulu athathe amadodakazi omuni washo ukuthi imimoya eyawayo eyayisemhlabeni manje niyazi esabulweni isahluko seshumi nanye noma esesikhombisa qha ngicela okulweni isahluko seshumi nambili sesabulo wesifazane emelangeni uDrako obomvu wabeka umsila wakhe wazungeza okubili kokuthathu kwezigangezi wayesezidonsela emhlabeni siyaqonda ukuthi usathane kuqaleni wamisa umbuzo emazweni asenyakatho ukuba ube muhle kakhulu kunalokho kunalokho uMikayeli ayeyikho futhi wabukhona wayeseke memezele impi ezulwini futhi wadonsa kubili kokuthathu kwezidalwa izizingelozi naye kunjalo na ingane sesizathi siyingizosala kuphela ngesibalo ngiqonde uhlangothi uhlangothi luncane labantu kulokhu kusa ezingeni lomkhristu abantu abazelwe ngumoya ongcwele ngoba basese sengcenyeni encane kunjalo futhi umani bekusisa imimoya ekhuphuka iphuma kuGenesis futhi iqala ukuvuka bekusizani lelo lezinga ngempela ukukhonza kwebandla lezinga eliphezulu ubukeni emuva ngaleyo kuKhayini ubukeni namhlanje wehle ungena ngo uhamba wehle wedlulele kubafarisi futhi kukhona amaqembu amabili enkolo abo umfarisi nomsaduzi yabo wabo uphume ngo futhi ubukeni namhlanje ubukeni kubukatelika neminyakazi emikhulu kanjalo izindawo ezinhle ezinkulu awu bukani bela newudle lincane yabo okwejwelekile nje ubukeni ngezinsuku zika Jesu ubukeni wathi njalo empalweni lapho wenyuka siwubona ukuthi unjani siphila phansi ngo kulolusuku ukuthi lapho uNkulunkulu ebize khona ibandla lakhe lehle njalo lowo mushwe omncane obomvu oza wehle njalo ngeBhayibheli yonke indlela wabantu abagezwe ngegazi abelani manje lama dodana kaNkulunkulu ngowami umbono kube sikho ngempela kube sikukuphikisana noma kuzama ukuzenza smart noma ngithi uJosephus wayengazi ukuthi wayekhuluma ngani kodwa wayengumuntu njengoba nginguye akulendaba ukuthi wayeyizifundiso esikulu kanjani wayengumuntu nje kanti kuphela yenayo wacwaninga imibhalo emidala nokuyeka unjalo nezinto ezingcwele ezasalayo kanjalo njalo kodwa wayengenakho kwedlula lokho esinakho namhlanje umoya ongcwele manje wayihamba nje ngomqondo wevela kodwa sikuthatha ngomqondo kamoya lawo madodana kaNkulunkulu ngikathi ukuthi ayeyizidalwa eziyizingelozi ngikholwa ukuthi ayizo futhi ngikholwa ukuthi manje uJosephus washo into efanayo kodwa wathi zaziphoqa zona futhi zazicindezela ukuba zingene enyameni yomuntu futhi zathatha amadodana futhi zathatha amadodakazi omuntu manje sisixube sixubile sehlukile lapha kulokubuza wesilisa abesifazane namantombazane abancane nabafana futhi ngikhuluma lokhu ukuze abadala bezoqonda ngempela. ngempela kodwa ngekathi uthi ngekathi izidalwa ezizingelosi zibona isifiso sabesifazane ukuthi wesilisa babehlala kanjani nabesifazane ukuthi zaziphoqa zona zangena ngemini yomuntu ngakho zase zizithathela amadodakazi omuntu awu angikukholwa lokho ngikholwa lokho ukuthi azalwa lapho eKhanani futhi azalwa yiqembu likaKhayini wathi ngelezweni lakwaNodi futhi wayenophawu phezu kwakhe ukuthi angabulawa muntu ngenxa yesimo sakhe sokubulala ebulala umfowabo kodwa uma niyaqaphela ngisho nama-Israyeli athola abanye balabo bantu ngenkathi ewelela laphaya babe bakhulu kakhulu futhi wathi sasibukeka njengezintethe phezulu ngakuyicala labo kunjalo na amakhulu ngamakhulu eminyaka kamuva ayengenkulu indoda yezidlakela abafa abakhulu futhi ngezinye izikhathi bambulula isidumbu sabo futhi bathola ukuthi babe yindoda enkulu manje lapho engicabanga ukuthi lokho kuvela khona manje nakho kuncane kwemfundiso yami uqobo manje singabafo bebadla nje niyabo ngicabanga ukuthi uKhayini wayeyindodana kaSathane ngiyazi ukuthi anivumelani nalokho ibandla lami linjalo kodwa lokho kusalokhu uNkulunkulu aze angikobisa okwehlukile ngiyokholwa yinto efanayo niyabo ukuthi wayeyindodana kaSathane isizathu bengingeke ngakubeka lokho ngokungamesabi uNkulunkulu umoya wokubulala ophuma kuNkulunkulu umnumzane wayefanele alandele oyise neyise wayeyilokhu lapha ngenkathi uSathane efinyelele enyokeni nenyoka yayingezise isilwane esihuquzelayo isiqalekiso sayenza yaba isilwane esihuquzelayo yayifana nomuntu nje yayihamba yime iqonde futhi yayina lona wesifazane phandle labo futhi wenza lokhu kuphinga futhi wazala indodana yakhe yokuqala okwakungu Khayini ivelo kayise futhi ngikhona ukuthi lezo silwane sikhulu sasimi njengomuntu futhi sasihamba sime siqonde futhi yilapho lezi ziqhwaga ezikhulu zivela khona ya kunjalo impela manje lowo ngumcabango wami uqobo futhi ngingaba nephutha lowo ngumcabango wami niyabo kodwa aye yindoda enkulu futhi uma niqaphelile uNkulunkulu wemi lapho phambi kukaAdam noEva uthi ngakuthatha uthulini uyakubuyela uthulini futhi ngoba ulethe eyakho ulalele eyakho isilwane sikudleli sendoda yakho ukuthi ugiphe ukuphila ezweni uyokubuyisela lezweni wayesethi nyoka iyasuka imilenze yakho uyabo ngeke usephinde uhambe uqonde futhi ungeke usaba yisilwane uzoba yisilwane sokuzilayo manje futhi uzohamba ngesisu sakho nothulu liyakuba ngukudla kwakho yilapho ngicabanga khona ukuthi labo uKhayini eva kwemvelo yalokho kuba yisilwane esasihlala ne njengesilwane esahlala nalolo sifazane wazala lo mntwana owaye nokuba yisilwane uhafu nokuba njengomuntu omkhulukazi umfo mdala wayesephumela lapho ngabantwana bakhe baqale kuvela kuye bese ke kuba yizilwane izinkanuko zocansi njengoyiso ekuqaleni leso silwane sidala esikhanukayo lamadodakazi nezinto ayesezithathela amadodakazi omuntu kunjalo futhi okwalethwa kulaba bafo impela kuyehla ngalolo zalo olufanayo okwakuyile mimoya eyawayo efika phezu kwabantu khumbulani imimoya efanayo eyayiphila ibuva lapho namhlanje iyaphila namhlanje ubukele mhlanje awu silabantu kulelizwe aba manje angilokhu ngingumbelika niyazi ngikuye kodwa ake nginitshele lesi yisizwe esiphansi kunazo zonke ngaphandle kweParis France engaziyo ngalo nomaphi emhlabeni lehle sithunzi kakhulu ngani ngisho nabantu bakamanye amazwe eAfrika eSwiden ne ehla lapho bathi kwenze njani emhlabeni ngani bantu baseMelika anisenayo inhlonipho ngabesifazane bakini na ngawo wonke amaculo emsakazweni oluyihlobo oluthize lwelidala lingcolile iculo lenhlamba ngabesifazane alina inhlonipho ngabesifazane bakini lapha yena wonke amaculo yethu amayelana nabesifazane noma ucansi nekanuko nezinto ezinjalo ingenxa yokuthi devele ukubambile kunjalo impela Hollywood endala nalamathelevishini leyo yonke into eyifuqa leyo nhlamba nento yokungabe sabuNkulunkulu iyo yendawo nene endala yokuthengisela amaphepha ndaba nako konke kunye yonke into ingabake besifazane abawundule izingubo noma uthize yilokho impela kwaqale kuqaleni futhi kuphela ngendlela efanayo amahloni futhi umkhonkodla wanoma yiziphi izizwe ungubufazane uma sekuza ezimilweni futhi yiphula ubumama usuwephule isizwe sakini sesifika endaweni namhlanje manje sekuze kuthi abesifazane bakithi bebhema osikilidi nezinto ezinjalo futhi bephuza ukoloko futhi beqhubeka futhi yihlazo insizwa kuzama kujola umfazi ngisho oyintombi enesimilo ngiyofanele ijikeleze lithize lihle lincane lidala ibandla likamangcwele cishe impela ukuthola eyodwa futhi lokho kunjalo impela lapho esilisa eyigcine nje phakathi nezinto ezinjalo futhi inokuziphatha kahle kuncane ngayo ningahle licabanga ukuthi lokho kukuhlanya kodwa mfowethu ubukisise futhi uthole futhi ubone ukuthi lela kusilo yini iqiniso ihlazo kunjalo lawo ngokungamadedana kankulunkulu ase manje lokho ngingachaza kwami ncanca ngazi uma benginomunye umbuzo namhlanje bathi ngani mfowethu ibhili ibhayibheli lathi u-Eva wathi ngitholile indodana evele enkosini kunjalo impela kwafanele kuvele enkosini inkosi inguyena kuphela umdalo khona unkulunkulu wadala udevel kunjani lokho na unkulunkulu wadala udevel unkulunkulu wadala yonke ingelosi eyawayo ekhona kunjalo na ngani impela lokho kwakungukukhetha kwazo hayo kwakhe wadala wena wena wenzani ngakho na uyokwahlulelwa ngokufanayo njengoba zinjalo lakho lapho khona impela lawa kwakungabatotana kankulunkulu kodwa ayewile mzeni futhi ayengene kule ndoda enobulwane futhi yagijimela phandle futhi yakhanuka ngikathi yebona abesifazane avele abathole nje ngani asekhona lapha isimile sibi semelika sigcwele indoda engenawo umoya kankulunkulu iyohlwitha iy'ngane zingalani zikanina futhi iyihlekule ingena nkulunkulu ayi ayingcole kakhulu kunezilwane isenazo lezo zilwane imvele engambesaba unkulunkulu le ndoda ne bathi inkolo iyakuthatha bathi umuntu wahamba wahlanyisa inkolo inkolo yiyona nto kuphela enganika indoda ingqondo esile lokho kukuthi inkolo kajesu kristu bengingakufakazisa ngebhayibheli ukuthi awusile kunqondweni yakho uzothela ukristu kunjalo lokho kuthe kuqine kodwa ngingakufakazisa lokho ngumbhalo kunjalo uba nobulwane ngokukhanuka nakho konke uzothole ukristu jesu ungothandekayo manje ngizovuma ukuthi abantu badadisha kakhulu futhi bazame ukugijimela phambili kakhulu futhi bazame ukucabanga kanzima kakhulu futhi ngezinye izikhathi banokwehluleka kwengqondo ukusebenza nezinto ngenxa yokudadisha ngenkosi nifanele nikuyeke lokho anidingi ukuba nikwenze lokho into kuphela nidinga ukuba niyenze ngokuba nithandane nayo futhi nje niqhubeke ngqoni ithanda amen akusikho kuzama ukufikela into lethize noma uzenze into ongesiyo nje qhubekela phambili futhi udedele uNkulunkulu akusebenzise ngendlela afuna ngayo ayo nje zidele zinikele wena uqobo futhi uqhubekele phambili ujabule ucula uthokoza ileyo ndlela iphaphelile athi konke kusebenzelana kuba ngokuhle kubaba omthandayo ngakho qinisekani ukuthi niyamthanda yinene kuphela nifanelele niyazi amen mthandeni nje futhi nihambe niye phambili nithi kozi ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda uyakuthanda lokhu na khabo mnumzane ngithanda wena nkosi niyabo uthi awu awuvuli kuba yiwo ngithanda kuba kumshumayeli mkhulu na ngithanda kuba yilo kuna khabo manje nkosi ini uma ufuna ngibe yikho ngizoba yikho uma ungenjalo amen ngizoba khona lapha utomete nje kuleli bandla awu manje ngikhole ukuthi uma wenze into njengale abantu bangacabanga kuyunye okuninginingi ngebandla lakho angikhathali ukuthi abantu bacabangani ngifuna ukwazi ukuthi ucabangani nkosi ngizohlala nawe ngo ongitshele ukuba ngikwenze ngibathatha bonke impela awu manje uyazi udadewethu sibanibana umthandi yebo ngiyamthanda nkosi yebo ngimthanda impela ngiyamthanda ngani na isizathu uyamthanda futhi ukimi futhi ngifanele ngimthande ngoba nguwe kimi umthanda kimi lokho kuzokujola kodwa ngicabanga ukuthi lokho kwakuyini lezo zilwane zawa phakathi lapho leso yisilwane esikhanukayo esawayo nebo ngabe amadedana kankulunkulu kusho izingelosi noma imimoya evela ezulini na lowo bekungumbuzo omuntu okulungile ngikhole ukuthi ayengesizo izingelosi yabo zaziyizidalwa amadedana kankulunkulu njengoba kusho umbhalo hhayi izingelosi ayengamadodana kankulunkulu futhi evele ezulwini yaze emhlabeni futhi efakwa enyameni hayi ukuthi azicindezela wona uqobo ngene enyameni ngikholwa ukuthi yonke inyama izalwa ngokucansi ngaphandle kukajesu kristu ngikholwa ukuthi kuyela kuphela isidalwa esazalwa yintombi esake saba khona ujesu kristu futhi angivumelani lo Josephus kulokho kulowo somlando omkhulu kodwa ngiyakhona ukuthi zaziyizidalo ezingaphezu kwemvelo ezihlayo zaseze ngamela umoya womuntu futhi ngikhona ukuthi zikhona lapha namanje namhlanje zisalokhu zihambahamba eJeffersonville namhlanje leyo efanayo enobulwane enokukhanuka imimoya engabesaba uNkulunkulu ukuba iphile ngqo ezidalweni zingabantu manje sikulumbile amadoda ayofa futhi uma kukhona ezinye izizukulwane iyokwehlela kuwo ngqo kubulani uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa lutho nezo umoya wakhe lona ngumoya ongcwele ofanayo abawemukele ePentecost udevelo ofanayo ezimeni zenkolo wahlupha uKristu udevelo ofanayo osebandleni namhlanje begqoka ezingubo eziyimijiva emide futhi abadingi ukugqoka ngiqondile izingubo eziyimijiva emzimbeni wabo ngiqonde ingubo emphefumulweni wabo nebo ngani izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjalo nikhuluma ngabafarisi besibodeni impela beneyibhayibheli lathi bayoba nesimo sokube sabo uNkulunkulu kepha bawaphika amandla kulabo wobagwema suka kukho nje teta zidithize kukho lokho kuseyiwo lawo madodana kaNkulunkulu kodwa esesimweni siwile nebona ukuthi ngisho ukuthini na amanye awo angabefundisa amanye awo angabadikoni amanye awo angamalunga amanye awo angababishopu nje amnene ngakho konke kodwa ephepheli manje ngizophendula umbuzo mfowethu ongibuze wona esikhashaneni esedlule omunye wathi mfowethu Branham ngifuna kwazi indawo lapho engingabophela khona phansi bese ngithi lona wesilisa unomoya ongcwele ngoba wenza lokhu noma lona wesifazane unomoya ongcwele ngoba wenza lokhu ayikho indlela zwenu kuwe ukuba kwazi kunjalo ayikho indlela kuwe zwenu ukuba ukwazi uNkulunkulu ungumahlulele thina asifanele sethulele niyabo nje shumayele evangeli phila ukufika kimi lapha esikhathini esithile sedlule ngangishumela ngalokho engakusho ngobunye ubusuku ufika enhla endlini yami wayesethi futhi Branham mfowethu ngifuna ukuyeka izono zami ngifuna ukuba ngobuKristu wahlala ekhosini lami wathi ngezo ngendlela edumile indoda iyaziwa kwizizwe ngizizwe egama lingu Billy Graham wathi ngaya emihlanganweni yakhe futhi wathi wonke lowo ufuna ukuba ngumKristu phakamisa isandla sakhe bese wemukela uKristu njengomsindisi oqondene nomuntu ngakho ngasiphakamisa isandla sami wathi manje mabambe bonke sizoba nomkhuleko ngakho ngahlala futhi ngakhuleka nje ngiyaxolisa ngobukhulu nje ubuqotho engibaziyo wathi futhi kodwa lokho akusizanga ngalutho wathi ngaseke ngiyezazi emhlanganweni kaOral Roberts wathi ngezwe ngayo futhi ngezwe bonke babeni njabulo emnandi wathi ngehlela kuOral Roberts futhi ngambuza yini ngingayenza ukuze ngibe ngumKristu na wathi yani muva lapha ya ngamtshela ukuthi ngangisiphakamisile isandla sami koka Billy Graham wathi hala kulele kamelo lemibuzo phakathi lapho uzojabule kakhulu ukukhuluma ngezilimi wathi ngahamba ngangena lapho futhi ngakhuleka ngaze ngakhuluma ngezilimi wathi ngiyaphuma kungisizanga wathi ngaseke ngiye komunye umhlangano basebe ngitshela ukuthi ngangingakangcweliswa kwamanje wathi ngifanele ngitshele kungcweliswa futhi ngithole ukujabula ule futhi ngimemeze ngithola injabulenele ngakho ngakhuleka ngaze ngamemeza wathi kusalokhu ngathi fowethu zonke ezalezo zinto zikahle ko zonke ezazo zilungile ukuphakamisa sana sakho ukukhuluma ngezilimi kumemeza ngikukholwa konke nokuncika kwakho kodwa nokho lokho akusiyo into yabo kungukwemukela umuntu Christ Jesus yabo akusiko lezi zinto ziyizingxenye zikehlonzeke kumemeza ukukhuluma ngezilimi ukugijima kumemeza ukukhala ukukhuleka noma ngabe yini lokho nje yizingxenye zikahlonzeke ezilandelayo into yokuqala ngokwemukela umuntu uKristu Jesu niyabo ngakho akukho ubufakazi obubonakalayo besika kusho ngoba umuntu uyakhala na ngibonile umuntu ekhala izinyembezi zengwenya futhi nje uselokhu engesikhuli soni ngakho konke landelana uJesu usefanisa nezimvu kutshelana umelusi wezimvu uyazazi izimvu zakhe noma ubani phakathi lapha uke ayizwe imbuzi ikhala na awu fowethu kungcolo ubengu lusi wezimvu uma ufuna kwazi umehluko imbuzi yokhala njengayo impela nje imvu ehe ake kuthi impongo endala itshela ukulenga phandle lapho ndawo nemve encane engakwelinge icala bese ke ngokufanayo nje futhi ngibezile phansi yalithala nje bekhala oh nkulunkulu nje bekhala isilokozane kanjalo oh nkulunkulu futhi imbuzi ngase sonke isikhathi kunjalo kumemeza na awu he ngibabonile bamemeza baze ba bavele nje futhi bagijima phansi futhi bagxume phansi laphezulu futhi bamemeze manje wena uthi futhi uprenema ukholele ukukhaleni ungangizwa kabi impela ngiyakholela ukukhaleni kodwa ngithi lokho kusibo ubufazi bubonakalayo yebo ngoba bobabili bayakhala ngibabonile bememeza nje kakhulu kakho konke kumemeza kwabo yebo mnumzane futhi nje ukuqhubeka kanjalo futhi kunezindlela ezinde niyazi ngikhuluma ngabo ngibezwile bekhuluma ngezilimi baphume futhi baphile noma yilobo uhlobo lempilo nje benze noma yini leso kwakungesise sibonakaliso kodwa wena uthi umelele nakho qabo nginjalo ngiyakholela ukukhulumeni ngezilimi kuyisiphiwo sikaNkulunkulu ebandleni uma bengingasikhipha bengiyoba ngikhipha ingxenye kaNkulunkulu uma ngithatha ulimi lwami ngilukhiphe emzimbeni wami lapha bengingeke ngaba nomzimbo phelele umzimba kaJesu Kristu unezilimi kuwo umzimba kaJesu Kristu lapha unezilimi futhi kukhiphe ukhipha ingxenye kaKristu kodwa uzalokhu ungeke usho ukuthi lawo ngumzimba niyabo kodwa kungukwemukela umuntu uKristu Jesu nalezi ezinye izinto zifika zehlala ngophakathi futhi zifanelana ndawonye makuthi lonke ilunga kulomzimba kulokubuza ukuthi leliqembu labantu lincane uma besingehlisa amaketini ngapha nangapha nawo wonke umuntu phakathi lapha emukela umuntu uKristu Jesu bekungeke neze kwaba khona ukuphikisana noma bekungeke neze kwaba khona ukuphikisana bekuyoba nje uthando luphelele lokho nisalokhu likhona lokhu futhi nikhona lokho kodwa nje bekuyogcwala kakhulu uthando beniyovele nje yabo yilokho ke manje uJesu wathi ngiyakubazi ngesithelo sabo nesithelo sikamoya uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvu ubumnene ububele manje ngizoninika ukulinganisela kwami kwalokho ngicabanga ukuthi into esondele kunayo yonke ibufakazi nobubonekelayo ukuthi umuntu ungumKristu kunanoma yini engaziyo ngayo ngiyazi ukuthi iyini na ungukuhlupheka komphefumulo umuntu ohlala njalo elambele kakhulu futhi omele uNkulunkulu bavele kalula nje imini nobusuku bangeke nje bakumele baba bafanele bamenzele ukuthize uNkulunkulu bagcwele uthando futhi nje ba ukuhlupheka komphefumulo nje uhlupheka ngaso sonke isikhathi iBhayibheli lathi uhambe ehlangela kezingembezi uyothi ngokungangabazeki abuye futhi ethokoza ephethe izinyanda zakhe ziligugu kunjalo na zonke lezo zinto manje bukani uma kukhona uma leli bandla uma bengingathi kulokhu kuza ukuthi leli lapha iqembu labantu futhi ngivuthi uNkulunkulu uthi manje buka William Branham ngizokwenza uphendule ngalelo qembu labantu obatshela khona manje ufuna bonke bamemeze na impela ngifuna bamemeze bafuna bonke bakhuluma ngezilimi na ngibafuna bonke bakwenze bafuna bonke basile moyeni na ngibafuna bonke bakwenze kulungile awu lokho kuhle kakhulu kodwa yini ongaqoka ukuba bayenze na ehe ngiqhuba nebandla linomthwalo njalo inhliziyweni yabo ngomkhuleko ukuthi nje bahlale kuleli altar futhi babelapha imini nobusuku nakho konke kunye nasendlini yabo belisemkhulekweni ngaso sonke isikhathi futhi nithobile futhi nizama ukuthola abantu babeze kuNkulunkulu futhi lishaya izingcingo ziphedlela futhi livashela abagulayo nokuzama ukuthola abantu ukuba beze enkonzweni futhi benze kulukileyo ngiqoka kuba nalokho kunakho konke kunye kubekwe endawonye nakuba kunye kukahle kungokwasebandleni kodwa kuba bengingaba nakho bengingabeka lokho kuqala sizathi uma unelokho ukunye kuze kwenzeke he niyabo uma unelokho uma nje uzomlambela kakhulu kuNkulunkulu ukumemeza kuzokwenzeka Uma mlambele kakhulu uNkulunkulu ukukhuluma ngezilimi kuza kwenzeka. Uma mlambele kakhulu uNkulunkulu futhi lokhu nje uqhubeka nokumlambela kugcine lokhu. Hamba uzibona wena uba nokuyekethisa. Kubula nje qaphela. Kukhona umunye umoya ozama ukuzisebenzela wona phakathi lapho. Hlala phambi kukaNkulunkulu ngozi thobe nokuhlupheka komphefumulo nje yiba ube nenhle eyifashion endala. Ngikufakazisa ngephephelo ukuthi ekuqali ke lo sikaNkulunkulu yawelela emazweni kuyobeka opha ukomoya ngcwele. Yabeka Paul laba babekhala futhi bebubula ngezinengiso ezenziwe emzini wezekeli sahluko sesishiya kanunye unjalo na ubeke uPaul ebunzini nalabo ababubula futhi bekhala ngezinengiso esenziwe emzini manje ngifuna ukulibuza umbuzo ngizonibuza lombuzo manje sizovala njengokukhulu kusheshisa engingakwenza bekungenzekani namhlanje uma umoya ongcwele dabule Jefferson Bini iNew Albany neLouisville ubeka uPaul labo kulentambama abazo basekhaya uNkulunkulu uthumele vuselelo nje belambele kakhulu umhlangano wo uNkulunkulu buka izono zomuzi Oh, besabeki kunkulu na. Oh, ngethumele ilivuselelo ngiyanxusa kunkulu. Thumele umshumayelo thize lungileyo. Thumele uthize. Oh, Nkosi, thumele umoya ongcwele. Uphi? Ubengali, ubeka kuphi uphawu na? Ucabangeni lokho. Manje awu futhi benema uqonde ukuthini na? Uqonde lokho futhi ngisho lokho manje ngokuhlonipha. Ukuhamba izintanja neni ezimpoqopoqo. Ngikholwa ukuthi usuku seluzophela. Labo ophakathi uphakathi. Niyabona yabo iminyango ivala kanganye. Asisenawo lo mthwalo. Ubilikrebu bene mihlangano yizwe lonke no-Ora Robert nabo bonke abanye bethu. Sikhalile futhi sakhuleka nakho konke okunye. Kodwa niyabo iminyango iyavala. Ongcolile ngicabela umbhalo. Makazi ngcolise njalo. Olungileyo alunge njalo. Ongcwele abengcwele njalo. Futhi ngikholwa ukuthi iminyango yabezizwe uvala kanye niyabo. Usuku lwesikhathi senkathi seluzophela. Nje abanye abambalwa ukuba bangene. Isizathu ningakwazi ukuba nohlobo lomhlangano njalo. Ukuhlupheka komphefumulo aniye niwutholi lowo mthwalo. Ngiyakhumbula eminyaka eyadlula nibezwa njalo bekhuluma ngemizila yemvithi yesaha nezinto ethabelekele. Lokho akubange kusakwenza lutho nakanci. Kodwa ke kwakukusha uNkulunkulu wayebiza ibandla lakhe. Ngibabonile benesilokozane futhi bekhala futhi balale altar ubusuku bonke. Ngiyile ezindlini zabo futhi wawungabezwa uma wenyuka nje kokwabo ekamelweni labo lokulala. Abesilisa nabesifazane bekhala wo uNkulunkulu. Wawungababona behamba-hamba endlini yokukhonzela futhi ngangilubona upiano luqala ludlala elithi Jesu ngigcine eduze nesiphambano ngezinyembezi zikobhoza phansi lapho niyazi ukuhogela, 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 ukuhogela behamba bengena kuleli bandla bese behamba behlele kwelinye ibandla futhi ngibezwe lapho kunomthombo ligugu. Wo uNkulunkulu, sindisa umfana wami, sindisa indodakazi yami ilahlekile. Nkosi ngiyacela. Anisakutholi lokho indaba nawo umoya kaNkulunkulu uyahosha. UJesu wathi wabikezela lokhu ukuthi uthando, ngoba uthando lwabaningi uthando lwabo luyohluleka, ukuthi ngoba bubi buyokwanda uthando lwabaningi luyohluleka. Niyabo Nebo luya ngokubanda lushabalala, uthando luyafa. Futhi ikuphi abangene kukhona okubunjiwe nje bashaye upiano phansi phezulu kakhulu impela futhi bakabalaze uthi ubonge uNkulunkulu. Haleluya, amen. Ayibonge iNkosi. Niyabo kanjalo ngokubunjiweyo nje ungazikhohlisi. Niyabo nje uzikhohlisa. Uyabona lelo mfowethu usize si ngihamba kanje ngikhuluma, angikhulumi ngethabenekele lethu, ngikhuluma ngalokho engikuthola ngase-United States. Sekuphe ndoka nje kube ngokubunjiweyo uhlobo nje lokulingisa lokho esasivamise ukuba nakho. Nalokho kuhlupheka komphefumulo sekuthi akuphele nje. Wo mfowethu, dadewethu, uNkulunkulu sihawukele kwangathi uNkulunkulu angaba nesihawu. Bukani lezi zivuselelo nezinto nje zigxisha futhi zigxisha futhi zigxisha. Nevangeli lishunyayela ngokucace kakhulu kulibukeli namhlanje. Kuthi nje masinge ivuselele ngavala basuka bahambe. Niyazi uthini? Ake ngisho lokho, angazi ukuthi kungani ngingasuki kulokho. Kodwa bukani, uJesu wathi umbuso wezulu ufanisa nomuntu owathatha inetha wayeseliphonsa olwandle. Futhi kwathi eselifakile wathatha izilwane eziningana zaselwandle kusobala, wafaka izimfuthu zaselwandle futhi wafaka izinyoka futhi wafaka isikhuphasha, izilokazana zasemanzini, izinhlanzi. Niyabonga futhi ngikhona ukuthi inetha manje bukani, nantu futhi lwasemanzini futhi nansi inhlanzi. Lolo futhi lwasemanzini akukho olunga kwenza ngoba luwufuthu lwasemanzini, laluwufuthu lwasemanzini kwasekuqaleni. Imvelo yalo iwufuthu lwasemanzini futhi yilokho kuphela okwakukhona kulo. Manje khumbulani ngithebe ngizokhuleka. Niyabo, luwufuthu lwasemanzini kwasekuqaleni, luwufuthu lwasemanzini manje. Uma inyoka kwasekuqaleni inyoka manje, uma eyisilokazana sasemanzini kwasekuqaleni futhi ngikhona ukuthi inethe liphosiwe futhi laphoswa futhi laphoswa sekuze ukuthi nje zonke izinhlanzi sezikhe ishiwe chibini. Ngikalise zathu bethi awu ngangiphakamise izandla zami uthi uNkulunkulu ngifuna ukusindiswa. Ayibonge iNkosi futhi ezinsukwini ezithi azibe mbili kamuva. Oh Lidi, uyazi leyo nto ikumpetho. Ngicabanga ukuthi ibiqinisile ngani na? Imvelo ilapha isilokazana sasemanzini kwasekuqaleni kwakuyinyoka ukuqala. Inhlanzi sekuzothi nje ayikhukhuli. ileke iphume echibilikazi manje inetha lizokumisa lo Jesu uzofika uzothatha izinhlazi zakhe azifake ngale ngathi nabona ukuthi ichaza ukuthini na oh uma kukhona elilodwa ichashaza lobuKristu phakathi kuwe uma kukhona elilodwa ichashaza lesifiso sakho ukuba ukhonze uNkulunkulu libambe nje uliqinise ngawo wonke amandla akho kulokho kusa bese ulilondoloza ngayo yonke inhliziyo yakho abatetela kaNkulunkulu azithathele amadodakazi umuntu impela ingamadodana kaNkulunkulu namhlanje aseyiwe amadodana kaNkulunkulu kodwa angamadodana kaNkulunkulu awile amanye awo ngokombhalo ukuthi angakukhuluma kanjani umbhalo angamadodana kaNkulunkulu yazi usathane wayindoda engakweso kunene sikaNkulunkulu yazi wazi kakhulu ngombhalo kunanoma yimubi imubi usiyazi wezenkolo usiyazi wezenkolo emhlabeni namhlanje ukhuluma ngeke ubucela amakholeji kakhulukazi leli nebaptist ingapha elithi ukuthi uJesu Kristu wazalwa ngumRoma noma isosha lasejalibane nginebhukula lokho ngifuna ukunikhombisa lona ngolunyelo lezi zinsuku kulungile masinya uExodus oh besingeke sakuthola lokho ngaphandle uma sibeka emuva ngizoyithola masinyane impela manje ngiyazi ngithatha inqwaba yesikhathi senu nonke niyakibekezelela imizuzu yembala ethe xaxa na ngabe izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezishiwe sabulweni insali yamaJuda esiziyoba yingxenye yohlitho lwebandla na ngale akusuye uIsrayeli wokuqala kwebaqala ngiyaxolisa uya esikhathini sikhathini se ngiyaxolisa umzuzu nje ngize ngitshele lona kwenziwe wedlulile ufuqelwe ephepheni ukuba kufezeke ngeminyaka eyinkulungwane eyodwa kaKristu kunokuthi umuntu angayiphila njengoba laba osozinkolo besimodeni besitshela na yebo mnumzane manje umzuzu nje ukuthela lona kahle umbuzo uthi ngabe izinkulungwane ziyikhulu namashumi amane nane thina esiyinsali ngifuna siziqondise thina kulowo kuqala ukuqinisekisa nje ukuthi ni yabo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngabe izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ezishiwo esambulweni insali yamaJuda njengaleyo eyoba yingxenye yohlitho lwebandla na ngabe izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane manje nje ngifuna ukuthola lokhu kucace engqondweni yami ngaphambi kokuba ngiqale ku ngabe izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ezishiwe esabulweni insali yamaJuda eyoba yingxenye yohlitho lwebandla na ngifuna ukuthola lokhu kuqala izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane insali yamaJuda kodwa hayi bandla elihlithiwe yabo bukani ngale manje esabulweni isahlo sesithupha nizokubona lokho sizobekeza sithola engxenye ngakwini ngelinye icala futhi banomunye umbuzo phakathi lapho qaphelani lezi zinto kulungile bukani lapho manje sabule sesithupha manje nikuthola lapho ke yabo manje sizoqala uyaqhubeka futhi ukhuluma ngabagibeli bamahashi kanjalo njalo eqhubeka lwathi bevula asithele ivesi lesishiya galelunye esahloko sesithupha sisabulo nalapho selivula uPaulo esihlanu nginephutha ngisesahlukweni esike sizo isahluko sesikhombisa emva kwalokhu ngabone izingelosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba wo umbuzo omuhle kanje pho nesikhathi esincane kanje pho ukungena kuwo futhi sibe nomkhuleko obugulayo emva kwalokhu ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba zibambe imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi imoya phezulu emhlabeni naselwandle nako wodwa umuthi ngase ngibone enye ingelosi yehle ezulwini inophawulu kaNkulunkulu ophilayo wo qiniseka lona ngumbuzo omuhle niyabo manje kisise sithombe esizosa usinga uJohane wathi manje lapha esesukile emhlabeni manje esemoyeni ebuka emuwe emhlabeni futhi wabona izingelo sezine zime emagubeni amane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba manje imimoya ebebelini anginaso isikhathi sokunivulela imibhalo kodwa singakuthola lokho uma ungaphenduleki kahle khona ke ngizowuthola ngesikhathi emine imimoya ebebelini kuchaza izimbi nombango njengase isikhathi sika Job niyakhumbula imimoya moya yehla futhi futhi yathatha amadodana futhi niyazi ukuthi ngichaza ukuthini yeye inkathazo yabo ngase ngibone izingelosi izingelosi ezine noma izithunywa ezine zazimi emaphethelweni noma emagumbini emoyeni omane umhlaba zibamba imimoya yomini yamemeza ngezwe elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle manje lokho ngokufika kwenkosi akhuluma ngakho niyabona yathi ningona umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo izinceku manje khumbulani ibandla alisize izinceku zakhe singamadodana akhe hayi izinceku zakhe iJuda njalo liyinceku yakhe ibandla likaze libe yizinceku zakhe belingabantwana bakhe niyabo izinceku ngase ngizwa umumo babekwa uphawu izinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu bonke abezizweni zabantwana bakwa-Israyeli manje bukani bonke bangamajuda manje bhekisisana abezizwe zakwajuda babekwa uphawu babeyizinkulunkwane eziyishumi nambili isizwe sakarubeni eziyishumi nambili isizwe sakwagadi eziyishumi nambili u-aseri eziyishumi nambili nesakwanafetali eziyishumi nambili futhi kwehle njalo uSimiyoni eziyishumi nambili no-aseri eziyishumi nambili nozabuloni eziyishumi nambili nobenjamini eziyishumi nambili nezizwe eziyishumi nambili zakwa-israyeli ngakho ishumi nambili liphindaphindwa kashumi nambili kwenzani na izinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane nane manje bhekisisane zonke ezizizwe zabantwana bakwa-israyeli manje bhekisisane labo babe yizinceku zikankulunkulu manje mhlawumbe ngingakwenza kucace lokhu manje bhekisisane emva kwalokhu bhekani futhi bheka ngase ngibone isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu manje nanto lingeqembu yabo sivela kuzo zonke izizwe mindeni izilimi nabantu bemile phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sinezimhlophe sineundlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso futhi zamemeza ngezwe elikhulu sithi lawulani kulomhlangano kamoya ongcwele insindiso ngekankulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyewundlu nezingelosi zonke zizungeze zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kunkulunkulu zathi amen isibusiso kazimulo uhlakanipha kubongwa udumo mandla kunqoba makube kunkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen elinge lamalunga manje bhekisisani manje lokho kwaku uJohane wayesembonweni elinge lamalunga lathi lase lingiphendula lathi kimi laba manje uJohane wayeyijuda futhi zibonile izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli wayezazi kodwa laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi na babevela phina manje niyobonile amajuda niyawazi nonke niwabalile ezizweni futhi nasho ukuthi zingaki izinkulunkwane ezabekwa uphawu kodwa ngobani laba bavela kuye yonke imindeni ulimi nesizwe na babengavelaphi na ngase ngithi kulo nkosi nguwo owaziyo uJohane ngamanye amazwi angazi ukuthi bavelaphi ngijuda futhi ngimi lapha futhi ngibona abantu bakithi kithi ngibona labo olapha ngase lithi kimi laba yibo abaphume ekuhluphekeni okukhulu yabo uhluphekene kukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu hayi ubulungu bebandla kodwa egazini lewundlu yabo ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikankulunkulu bamkhonza imini nobusuku ethempelini manje ungikhonza kuphi unkosikazi Branham na endlini lo ngumlobokazi unkosikazi Neville uhlala lapho-ke endlini ekukhonza lapho umlobokazi ekhona hhayi izinceku umlobokazi khonza ethempelini futhi bahlezi phezu esihlalweni sobukhosi uyakuhlala nabo futhi ngabasayi kulamba bagejwa ukudla kumbalwa kwakubukeka kanjalo abazange na ngenkathi belapha basayi kulamba kabasayi koma kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni ngokuba iwundlu elingaphakathi kwabo liyobahola futhi liyakubelusa libaholele ekuphila umzuzu nje mithonjeni yamanzi okuphila noNkulunkulu uyakwasula izinyembezi zonke lezo yisikejane esikhalayo esangena phakathi lapho emehlweni abo niyabo manje qabelani babelambele futhi bamele futhi bekhala futhi bebubula futhi benqu baphume kuhluphekeni bathi bukani lesiya sikejane zabaginqika abagcwele wo bahlanya wo heyani yabo kodwa bakhala futhi banxusa abaqophisananga bakhathazeke futhi nje bakhala futhi banxusa futhi nebo futhi bonke kwakuyimindeni izilimi lesizwe manje izinkulunkwane ezi ikhulu namashumi amane nane lelo kwakungamajuda u-Abrahama wayeyinceku kankulunkulu amajuda abelihlala njalo eyizinceku zikankulunkulu owezizwe akagaze abe yinceku yakhe manje ngizofanele nje ngijaha lonamanje ngoba siseneminye emibili noma imithathu futhi ngizojaha ngokukhulu nje kushishisa ngingakwenza futhi ngingazami ukwedlula lena kodwa ngizobuya ngqo futhi ngibuye ngiyithole futhi ngesonto elizayo uma inkosi ithanda futhi ngichithe esiningi isikhathi kuyo kodwa bukani manje wabone wonke amagumbi omane omhlaba futhi izingelosi zimi emagumbini omane omhlaba manje wena uthi bengicabanga ukuthi wawuyindingilizi lokho akugcini ungenawo amagumbi amane niyabo kulungile manje amagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emini ngamanye amazwi lapha kwahamba imimoya ivunguza ezimpini nombango kuvela kule lonke izwe kwaze kwenzeka nini lokho na akugaze kwaze kwaba yimbi yokuqala mhlaba zibamba imimoya futhi babelwa bengenele ukuyo lidla futhi manje nakho kufika umuntu manje uma nizobhekisisa futhi nibhekisele kuleyo ngelosi iyingelosi efanayo ephuma kuyezekeli wesishishika galolunye ngenkathi amadoda evela ngemuva kwamasango awo nezikali zokubulala ngokucekela phansi futhi ayedabula ejerusalema ukubabulale ngokucekela phansi amajuda niyakhumbula na yathi ibambeni ibambeni miseni nize nidabule emzini futhi nibeke uphawu kuwo wonke amabunzi abubulayo nakhalela izinengiso ezenziwe emzini kunjalo na manje ke emva kokuba seyiyenze lokho yase ke iwavumela ahambe angene futhi abulale ngokucekela phansi lokho kwakungukuhlushwa phansi kukathethazi manje yabo iyingelosi efanayo iyavela futhi ivela empumalanga futhi lapho uJesu eyofika khona futhi yayinophawulu kankulunkulu ophilayo uduma manje yini uphawulu kankulunkulu ophilayo na wo uma leyo kungesiyo impikisano enkulu ezweni namhlanje abanye bathinga ukugcina usuku lwesabatha nabanye uthi kungokokwenza lokhu nelokho kodwa ibhayibheli lathi umoya ongcwele unoluphawulo kankulunkulu kabasefesu besiyine amashumi amathathu ukuthi nikamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabeka ophawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu yabo kulungile lungumoya ongcwele manje ke kufika nina manje bukani wo uma ngicabanga kalokhu inhliziyo yami yexuma manje yathi bambani imimoya yomine size ngamanye amazwi sizibeke uphawu izinceku zikankulunkulu wethu emabunzini azo izinceku amajuda uJohane waphenduka wathi ngibone izinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane nane zibeka uphawu manje imimoya yaqala yonke ukungena futhi yayiyo sibekela umhlaba nempi yase-Amagedoni yayiyokwenzeka empini yokuqala emhlaba kodwa manje ngifanele ngithole umunye umbhalo lapha kulikhombisa uJesu wakhuluma ngabantu aba wathi abanye bafika ngehora elilodwa nelinye ihora futhi babengabantu behora leshumi nanye abantu behora leshumi nanye manje nina bakamoya niyifunde ivaliwe ngoba ngizokweqa lapha futhi ngijahe manje bukani bayangena abantu behora leshumi nanye futhi khona manje abokuqala bayangena base bemukela udenariyu nabalandelayo bayangena base bemukela udenariyu nabantu behora leshumi nanye bathola udenariyu ofanayo abakwenza ekuqaleni unjalo na ihora leshumi nanye manje bhekisisani juda lisixobo sophawulu emayele emgoqweni siyalilandela manje manje ngenkathi impi yokuqala yomhlaba ifika yathatha lonke ijuda ahlakazekela kuzo zonke izizwe njengomphalo wokuqala obuzwe namhlanje ukuthi wayezowahlakazela kanjani phakathi kwazo zonke izizwe wonke alapho futhi nakho kufika imimoya izongena eJerusalema ndawo zonke impi yomhlaba futhi yathi bambani miseni size sizibeke uphawu izinceku zikankulunkulu wethu ngamanye amazwi siyazingenisa zivela kuzo zonke izizwe ndawo zonke sizingenisa ngoba sizofanele sizingenise ngqo lapha ukubeka uphawu lezo zinkulunkwane ezikhulu namashumi amane nane ibambeni lempi yokuqala yomhlaba yama ngenyanga yeshumi nanye yonyaka usuku lweshumi nanye enyangeni ngehora leshumi nanye osukwini ukuba abantu behora leshumi nanye bakwazi ukungena ubizo lokugcina lwejuda futhi liza kwemukela umbhabhathizo ofanayo kamoya ongcwele abawutshelayo emuva ekuqaleni emuva lapho epentekoste libhabhathizwe ngendlela efanayo nayo yonke into abantu behora leshumi nanye bengena yathi
sibambeni manje size ukuba sasibeka uphawu uzoyibaba kuze kube nini na size sizibeka uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu manje sizibeka uphawu abezizwe kade bebeka uphawu izinkulunkwane eziphindeka izinkulunkwane ngalezi zinhlupho nezinhlupheko babeka uphawu kodwa ake nime mzuzu umzuzu nje ningavumeli iphe ningavumeli isikhathi sifike size sizibeke uphawu lezi zinceku futhi yabeka uphawu izinkulunkwane ezikhulu namashumi amane nane yase ke imimoya idedelwa futhi manje qaphelani futhi selokhu kwaba yimpi yokuqala mntaba bekulokhu kukhona njalo ukuhlushwa futhi okumelana neJuda wavuka uHitler wempi yesibili yomhlaba futhi ngenkathi yekwenza uqala uku yini wayezolidwe ngula lonke izwe nje jikelele kunjalo na wayezolidwe ngula futhi nje jikelele yebo wayenjalo yonke into yayingubu khomanisi ngiyakubula ngenkathi babezongifaka ejele zansi lapha na ngakishumayela lento efanayo zansi lapha eRedsman Hall ngalobo busuku yebo mnumzane ngithi kuyoba khona izimfundiso zemibuso eziqamileyo zintathu futhi zonke zazizonqwabelana emfundisweni yombuso eyoda eqamileyo neleyo mfundiso yombuso eqamileyo iyoveza ukuhlushwa okuyothumela uJesu Kristu emhlabeni futhi futhi lokho kunjalo impela nalobo kwakungubukhomanisi nono Hitler nenazi kanjalo njalo nokuthi umbuso wamaNtaliyane kaMussolini noHitler noStalin ngathi umunye wayo uyothatha indawo angazi ukuthi yiwona muphi okuyoba yiwo kodwa ngikholwa ukuthi kuyoba yinkosi yasenyakatho Bela niyazikumbula lezo zinto lokuthi lezo ibifundiswa kanjani phakathi lapha nomfo wethu Mahoni nani nonke kusukela emuva le lapho niyazi base bethi uma ushumela lokho futhi lento ye NRA ngathi lolo akusilo Paul esilo impela kusilo kungukuduba kwesekolo hayi lokho ngathi lowo nje ngumanduleli ukuthola abantu kubaba lungele nokwazi ukuthi lokhu kuqala khona lapha ngokuqala kwesizwe khona lapha yi lapho isiqala kungena khona khona lapha yilapho yilapho isikhathi siqala khona kuvala manje uqaphelani lapho ngaleso sikhathi manje ukuhlushwa kufika phezulu kwamaJuda futhi baqala ukuwahlupha ivela kuze zonke izizwe futhi bawaxotshela eJerusalema ngo ujalana wonke aqonde ngo futhi uzoba nezikulukwane eziyikhulu namashumi amane nane bukani ngapha phambilani sabuleni lapho uJohane umnumzane Bohanon ezansi lapha kwathi kimi wathi angikwazanga ukufunda leso sabulo wathi kwakukhona umlobokazi ebentabeni sinayo wathi kwakukhona umlobokazi phezulu kale ezulwini wayesethi kwakukhona umlobokazi namanzi uDrago equiva mathe emlonyeni wakhe ukulwa naye wathi ngathi mnumzane Bohanon into yakho ukuthi unento engesiyo ukubiza komlobokazi ngathi amaJuda ayoma entabeni yasesinayo izikulukwane eziyikhulu namashumi amane nane umlobokazi kuyikho wayesezulwini loJesu futhi uDrago wakhuifa nje amanzi yaphuma emlekeni wakhe uyela nensali yenzalo yosifazane lelo kwakuyileli qembu lapha elalifanele lehle hayi lelo yebo insali yenzalo yosifazane ibandla elingcwelisiweyo ngaphandle kokwebukela umongcwele yilabo abalwa nabo yebo namba kunezizwe zintathu njalo gcina lezi zintathu engqondweni futhi lapha ubonile ngokuzungeza lezi zinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ngokuzungeza lowo mlobokazi ohlengiwe omkhulu yilentsali eyashiywayo balapho ke kukhona amaJuda lapho adamekwe ngophawu izikulukwane eziyikhulu namashumi amane nane namba labo ongcolisiwe abala ukuthola umoya ongcwele ibandla lizohlushwa limelene ibandla lamaRoma nabo liyobahlupha kodwa umlobokazi usevele uhlithiwe futhi usezilweni nampo babekwe ngayo impela indlela iBhayibheli lathi bayoba ngayo niyabo ngakho izikulukwane eziyikhulu namashumi amane nane ngamaJuda izinceku zikaNkulunkulu futhi uma ivangeli likamoya ongcwele selishunyayelwa kuwo futhi emukele ubhabhathizo kamoya ongcwele njengoba impela nje enze kuqaleni isimiselo sesikhathi sabezizwe sesiphelile ibandla selibekwe uphawu uhlwitho luyafika izinsuku zabezizwe ivangeli belishunyayela ndawo zonke lishaya ngesando phakathi kwabezizwe kodwa uthi neja kuzanywa ukuthi ukuthola zonke izihlazo ezikhona emanzini ukuba zingene futhi zibukene nezikulukutaza zonke ukubanjwa kwakuyiza zonke izifundo zasemanzini nezilwembu zasemanzini kanjalo njalo futhi nje mazingi ivuselele ingaphela zibuyela ndwebesweni futhi inhlanzi isivele kakhulu impela ilengiswe ngentambo niyabona ukuthi kichaza ukuthini na ivangeli selishunyayeliwe anisakuzwa ukukhala akusekho ukulila akusekho ukubungula ukukhalela ubabathiza kamangcwele bakuthanda ukungena ya babeka izandla zabo phezu kwabonke amakhulu futhi bayaqhubeka futhi basine mhlawumbe kumbe noma yinto efana naleyo lokho kulungile kodwa nje lokho kungokubalelwa khona umuntu uKristu Jesu uveza into engempela futhi agcine lowo muntu uyelondekile uKristu yaze yafike ulapho-ke futhi manje futhi yingakho kungazeki ukukhala iminyango usuzovalwa nje uneja liphumile nje sekuthi nje akube isikhathi salo sokugcina nje abambalwa ukuba badonse ukuba bangene embusweni kaNkulunkulu iminyango iyavala manje-ke yini into elandelayo na amajuda kuzofanele emukele umoya ongcwele futhi ababhathize egameni likajesu kristu sonke lesi sikhathi bahlupha futhi bahlekisa ngawo futhi lapho futhi nje masinya umoya ongcwele ungethule kuwo emukele ubabhathize kamoya ongcwele ibandla labezizwe liyahlithwa futhi labo abalayo futhi nje bahamba phansi kokulungisizwa udrago amandla amaroma wakhwifa amanzi oyohlangana ndawonye nobukhomanisi bese ethathe ibandla alifake kuhlushweni kanjalo lapho afaniswe impela ofowethu umazi kubona kuzo yingaleso sizathu ngikhuleka yingaleso sizathu ngikhala kuNkulunkulu nkosi ngifuna ukufinyelela kulawo majuda mangiqale phakathi ezanzi lapho e-Afrika ngisebenze nabambalwa abalabo bezizwe nabakamohamede futhi mangihambe ngapha e-India futhi ngizame ukuveza nokubakhombisa inkosi ujesu kristu wangempela namandla akhe izimangaliso zakhe umbhaphathizo wakhe yonke into nomoya ongcwele bese kuthi-ke uma befika ejerusalema futhi bila yilokho obubuza ngakho ngenkathi efika ejerusalema futhi ehambe phandle lapho futhi athi manje uma ujesu eyindodana kankulunkulu eyavuka kwabafileyo uyazazi izinto njengoba nje enze muva lapho ekuqaleni akaveza kuphila kufanayo akwenze muva lapho futhi uma yenza nizomemukela njengomsindisi oqondene nani na bese-ke ngikhombisa ukuthi unkulunkulu kamandla akhe amakhulu nezinto zamandla akhe avukileyo unathi bese-ke uma benza lokho ngithi wena manje nina esenimemukela njengomsindisi oqondene nani ngethemba ukuthi uyoba nezinkulunkane zabo ngithi umoya ongcwele ofanayo owehla ngosuku lwepentekosti ukhona lapha ngani bese-ke ivangeli libuyele kumajuda khona lapho ngaleso sikhathi bese-ke kuyoba khona imvuselelo phakathi kwalowo majuda khona lapho iyothwala izinkulunkwane namashumi ezinkulunkwane ne izinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane nane ingene embusweni kaNkulunkulu ziyobekwa uphawu yingelose ebeka uphawu ngikhona ukuthi yiza ivele mpumalanga yilo ndlela eyiyo kithi manje nophawu lwayo esandleni sayo bese-ke o ngifuna kuqoqela lapho ngithumele ukuhlushwa lapha nokuhlushwa laphaya futhi ngixoshwa amajuda futhi ngawagquba kanzima ngawo wonke amadlami futhi aqutshwe abuyela angena amaningi amajuda e-United States kuwukuthi angeke aphunyuka kukho selivele amemukelile umoya ongcwele kodwa nginawo wonke ezinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane yemi lapho ezizokwemukela umbabathizi kamoya ongcwele futhi khona lapho ithi nje masike leyo ngelozi ebeka uphawu ingaqali kubeka uphawu kulezo zinkulunkwane eziyikhulu namashumi amane nane umnyango webandla labezizwe uyavalwa namajuda nithatha umoya ongcwele awuyisa kumajuda futhi ayoba nemvuselelo yoshayinela umhlaba wonke haleluya namandla kaNkulunkulu ayobonakaliswa phakathi kwamajuda wo kumangalisa kanjani ohe ake ngibone ngokukhulu kweshesha u-Isaya sinakho lokho amadodana kaNkulunkulu manje ake sibone ngabe u-Israyeli bona ukuthi ungawufunda yini lowo mfowethu ngibekuthe nje ukuhamba kuhlangana ukuhlikihlile izikhathi ezithi azibe mbili futhi ngizobe ngibheka omunye uma uthanda ngiyacela usiye yini incazelo kwa-Isaya yokukhandwa kwezinkemba zibe amakhuba ukuba kufezeke ngesikhathi sokubusa kukakristu iminyaka eyinkulungwane kunanento umuntu angayiletha njengoba osonkolo abaningi kakhulu besimanje besitshela na noma ngabe ungubani wethu othandekayo noma udide wethu kubukeka sengathi isandla sowesilisa kodwa nokho noma ngabe ngubani uqinisile impela lokho kungalenkathi izikali zamageja ziyoshaywa noma ngenkathi zikemba ziyoshaywa zibe izikali zamageja lokho kuyoletha kubusa kwesikhathi seminyaka inkulungwane futhi zonke lezo zinkoloze zenkolo yesibudeni ezihamba hambayo zizama kufundisa abantu embuso likaNkulunkulu lokho kuyoba ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe eyofika ebuntwini obungaphezu kwemvelo nangamandla angaphezu kwemvelo kubantu abakholwa kungaphezu kwemvelo futhi bayokwemukela amandla angaphezu kwemvelo ayobumba amadodana kaNkulunkulu. Haleluya! Kuzophinde neze kubuye kube kufunda kubhala izibalo kuyoba ngamandla kuvuka kukaJesu Kristu khona ke yizwe ngeke lisaphinde litadishe impi zonke izizwe namhlanje yonke amandla yonke imibuso ilawula kudeveli ibhayibheli lisho njalo futhi ngolunyelwane lezi zinsuku umbuso walelizwe uyoba yimibuso yenkosi yethu nekaKristu wakhe futhi uyophatha futhi abuze iminyaka eyinkulungwane phezu komhlaba bese ehlitsha ibandla impela lokho kunjalo impela mfundo othandekayo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane yizindleko isibalo esikhulu okungekho muntu obenga izixuku ebezingenakubalwa muntu bangabezwizwe umzuzu nje manje enye into encane lapho ngingeke ngizoba nje nomkhuleko webandla-ke emizuzwini embalwa bukani lapho ngicabanga ukuthi lokhu kusemqoka kakhulu khona manje ngifuna ukukhulekela abagulayo kodwa sizotshaha esikhundleni sokuba nokubona okufihlakeleyo sizoqhubeka njengo ngifuna ukunibuza ukuthize nangu ngisho nomunye ngizofanele nje ngithathe lona futhi ngiwuthole ngesonto elizayo ngiqagele bukani bangane kulona muhle kanjani bukani ngifuna nibhekisise manje ngokusondele nomuntu obuze lo mbuzo izibulungwane eziyikhulu namashumi amane nane manje lowo yizinceku ziyokhonza uma niqaphelile ngokwendawo eyiyonayona embhalweni yomdala njalo bukani isithunzi uma nifuna ukubona ukuthi siyini isithombe sangempela kunjalo bukani muva ngaleya nibone ukuthi siyini manje ngokuguquka selokhu kwaba yisiphambano futhi bukani ukuthi siyini isithombe sangempela uma nifuna ukubona ukuthi siyini isithunzi muva lapho sasincika phezulu esiphambanweni sasifanele sibuke ebuva lapho ukuba sibone isithunzi ukubona ukuthi isiphambano sasiyoba njani manje nifanele nibuke nisesiphambanweni ukuba nibuke ebuva futhi nibone ukuthi isithunzi siyini niyabo bukani ukuthi uKristu wayeyini ngesinsuku ngenkathi eselapha emhlabeni ayeyikho ngaleyo nkathi uyikho manje lesi yisithunzi sakhe niyabona ukuthi ngisho ukuthini na niyazi ekuqaleni ngenkathi ngimchaza kuyilokho-ke manje uma ngibuka semuva lapho ngifanele ngibuke ukuthi isithombe sasiyini ukuba ngithole ukuthi lokhu kuyoba yini ukuthi isiphambano sasiyini manje ngoluki suku kwakukhona isono kwa-Israyeli futhi kwakukhona umuntu ngesizwe segama lamalevu ahosha izikemba zawo futhi ahambe nomose kuya kamu futhi abhubhisa yonke into eyayiyisono kunjalo na uNkulunkulu wabuka phansi wayesethi ngoba nenze lokhu futhi nangimela okwenu bonke laba abanye bayokhonza nina futhi bani ningene ngo ethempelini njengabapristi kunjalo na nihlale ethempelini ngo nabo bonke abanye bayosebenza futhi bayongenisa kweshumi futhi baninakekele kunjalo na oh haleluya uma ningaboni ukuthi lelo thempeli laliyini ukuthi amalevi ayenge umlobokazi manje uma lesi sono sesiphaphama macala wonke amalevi woshe ikemba yawo umlobokazi azalwe ngumoya ongcwele umile bale ethu Jesu Kristu esithombeni sangempela uJesu Kristu kwi-negative uyafana nje isono siseyisona kulungile kwenza lezi zinto kunjalo bami lapho lekema uNkulunkulu uthi wozanini nina manje enibuzisiwe ngubaba wami lo ngumlobokazi nazo zinceku futhi bukani ukuthi izinceku yayimise kuliphi kamo ishumi nambili ngakuleli cala ngiqonde ukuthi ezine ngakuleli cala ezine ngakulelo cala nezine ngakulelo cala ezine ngakulelo kucala izizwe ezishumi nambili izizwe ezishumi nambili ziyizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane bukani incwadi lesa kumkhumbulo wabona umuzi nezisekelo zawo eziyishumi nambili phezu kwesango ngalinye kwakuyigama lempostoli namasango ayishumi nambili futhi ukuwuzungeza kwakuyizizwe eziyishumi nambili haleluya zihlezi zizungezile futhi phakathi labo kwakungabahlengiwe haleluya umnyama umtshopho phuzo onsundu nawo wonke lawo kezwe egazini uyoba yizincengo zakhe wathi bayoba kanye naye bayo ilanga alisayi kuphinde lehle kubo abasayi kuphinde balamba abasayi ngoba futhi unyaka omkhulu ongena kuphela bayohlala futhi babuse noKristu kuze kube phakade yena inkosi nabo indlovukazi aphathe futhi abuse kuze kube phakade inkosi imbusise amen ngizoyigcina lena uNkulunkulu othanda ngizobuya nayo ngo futhi mhlawumbe kulobu busuku futhi ngiphendule kulobu busuku kumbe noma yinini umfowethu sizohlangana ndawonye futhi sixoxe inkosi inibusise niyayithanda ngayo yonke inhliziyo yenu na ngifuna ukubona ngifuna ukumbuka ubuso bakhe lapho kuba ngiphile phakade ngomusa wakho sindayo emikwaqini yenkazimulo mangiphakamise iphimbo lami lapho yonke iminako idlula sibekise ekhaya ekugcineni ukuba ngithokoze njalo njalo uhe lapho ngihamba kulelizwe ngicula lapho ngihamba ngikhomba imiphefulo eCalvary emkopozweni yobomvutebu hayi hayi badleni Calvary lapho sikhomba khona hayi phezulu komunye siyazo zekolo kodwa emgqobhozweni obomvu tebu kuJesu Kristu ukuphila kusegazini futhi uyigazi likaNkulunkulu elingukuphila kwethu okuphila ngithi manje libusisiwe igodi libophayo ngikathi sisazokhulekela abagulayo ngifune isipesheli khona manje ngifune uDadewethu Gate indodakazi yakhe uma bethanda ukuba beze lapha nalokhu kuseculweni elidala lasekuqaleni ngifuna ningicilele lona kholo kuphela ngiyakhumbula ngangihamba ngingena kulowo mnyango naleliculo ningilandelile konke ezizweni zonke futhi ngifuna abacule waba ngokokuqala kulidlala elokuqala ngikathi ngilizwa ubhuti wami walibhala uPaul Rada futhi ngaphambi kokuba sikhulekela abagulayo ngifuna abaliculo ngikathi izibusiso zikaNkulunkulu zisaphumule phezu kwabantu abagulayo sesithatha inqwaba yesikhathi ngiyaxolisa futhi nevili uNkulunkulu anibusise niyayithanda imibuzo na ngiyayithanda wona leyibimihle ngempela bimihle kakhulu nje futhi nje kukhona esingisike njalo futhi ngempela eminye yayo bekungakedlulisiswa kuyo kwamanje wo kuningi kakhulu nje okufanele kwedlulwe kuyo kwangathi inkosi ingabusisa lonke gcina ingqondo yenu kuKristu manje futhi asishintshe emibuzweni sibuyele ekuphiliseni kukaNkulunkulu bangako lapha abazokhulekelwa na asibone izandla zenu ufuna ukukhulekelwa kulungile sizobaletha phambili bese sibakhulekela esikhashaneni nje masinye njengoba udadewethu ecule leliculo limnandi besalungiselela okulenga phezu kwenu ngomanje isithembiso leli iBhayibheli lakhe Yeah.
Kola kuphela kuphela manje nina nikulayo yeyukani nizugeze yalthare manje uma nithanda konke kungenzeka kola kuphela kola kuphela kola kuphela konke kungenzeka kola kuphela manje bawasezulwini sibonga kakhulu namhlanje ngalomphalo nangaleli culo khona kuphela singakuzwa uthi kubaba owaye nomfana owaye nesithuthwane khona kuphela ngokuba konke kuyenzeka. Manje siyakhuleka kuNkulunkulu njengoba laba bantu beze ealtare ukuba bazokhulekelwa njengoba silapha inegative nje isithombe sangempela nje sisizungezile umoya ongavi okuphezu kwethu awusoze wafa konke kuyoba yiminyaka engena kuphela. Futhi siyaphambili manje njengenceku yakho egcotshiweyo ukusiza umfo wakithi ukuba emukele usizo okuyikho kuphela okungenziwa baba lokho ngokuthi bayokukhazimulisa futhi manje kwangathi yilowo nalowo omi lapha ealtare kulokhu okuza ugulayo ezobuhluku manje kwangathi umoya ongcwele ungasipha ukuphiliswa kubo bonke. Kumthina njengomhlambi wakho mncane ukuthi odadewethu kade ecula ngakho nje ungesabi emhlabeni omncane siyazi inkosi yintando yakho enhle ukunika umbuso kulabo futhi siyazi ukuthi useduze njalo ngokuba wena wathi noma aphi lapho kuyobuthana khona ababili noma abathathu ngegama lami ngiyoba phakathi kwabo futhi noma yini abayicelayo ngiyoyinikeza. Manje ngokwezwi likaNkulunkulu elingenakwehluleka yizwi likaNkulunkulu yipha kuphiliswa kuwo wonke umuntu Nkosi futhi bami lapha balindile njengoba siyocoba ngamafutha nokubeka izandla nokucela ukukhululwa kwangathi yilowo ngamunye wabo bangaya ezihlalweni zabo babuyele emakhaya abo bekudumisa ngokujwayelekile ngokuphelele futhi besindile futhi baphinde babuye kulobu busuku Nkosi enkonzweni benika udumo nenkazimulo kuNkulunkulu ngokuphiliswa kwabo siphe khona Nkosi futhi sisakhothamisa amakhanda ethu umfowethu Neville woza kanye nami uma uthanda ngifuna umfowethu Freeman nomfowethu Ditsman noma omunye umuntu lapha nomfowethu Cox nonke uzani lapha futhi ningesize ealtare abadikoni lapha bebandla yilabo engibabizayo ngalesi sikhathi nje futhi njengoba sibakhulekela ningabasiza uma nifuna ngifuna wonke umuntu ophakathi lapha ukuba abeqotho ngempela futhi njengoba sikhulekela abagulayo ngifuna nikhuleke nathi. Ngibona umfanyana ehlezi emuva lapho manje othe sikhashanini esedlule waphumela ihholo lapho futhi ube nomongozima nenkosi uJesu ngokumangalisayo kakhulu walinqamula igazi khona manje yabo isihawu sakhe masidunyiswe igama lakhe lihlonishwe bonani nje ukuthi bangako sindile ezinsukwini ezimbalwa ezidlule cabangani nje yona impela inkosi uJesu waye khona emuva lapho ngezinsuku zabapostoli ukhona lapho manje futhi nje kuqedele la ukuphela kwabezizwe umnyakazo omkhulu uhamba phakathi kwamakhola aphezulu kwemvelo ngoba siyakholwa ukuthi uNkulunkulu lapha cabanga nje umzimba wakho khazimulisi weyo ukhona lapha ethabenekele manje ubukhona buka moyo ongcwele oyisimo sakho esikhazimulisi weyo ukhazimulisiwe kuKristu khona manje labo abalungisisile ubakhazimulisile umzimba wakho uqobo ukhazimulisi weyo umyeduze kwakho khona manje kuKristu Jesu unikeza kuwe amandla njengokugcwalisa okuye ebhethrini umoya ongcwele kuwe ungowokugcwalisa umzimba wakho ukukunika amandla amasha ukukuphilisa ekuguleni onakho ukukwenza usindo. manje ngifuna ibandla uma bethanda nodide wethu uma bezicula lelo culo baliqede futhi manje ngamunye wenu eyathare manje bagane uma ngingumdukisi ngingongazi ngalelo qiniso ngizama kuba ngumkristu futhi ngayo yonke inhliziyo yami ngizama ukusiza abantu futhi ngizama ukunisiza abantwana bakaNkulunkulu futhi uma ngiyo uma ngimthanda ubaba wami osezulwini ngiyonithanda abantwana bakhe uma ngika uma ngidukisa ngizame ukudukisa uNkulunkulu ngingabantwana bakhe ngekho ngadukisa uNkulunkulu ngizama ukunisiza ingaleso sizathu uNkulunkulu ebusisa imizamo yami futhi mhlawumbe bampofu kakhulu nabanye babo nginamahloni ngabo noNkulunkulu yazi nginamahloni ngabo futhi ngiyaphenduka emizamweni yami kodwa ngenza konke ngingakwenza ukusiza umbuso kaNkulunkulu nokusiza nina abantwana bakhe yemukela uJesu kulokhu kusa njengomphilisi wenu khona lapha emsamo nizobuyela ezihlalweni zenu nasekhaya lenu futhi niphile ngokotshelekile futhi nisinde manje uma ezophilisa amakhulu lapha nezinkulungwane nezinkulungwane emhlabeni jikelele angeni iphilise ngani nina na kholwane nje kuphela kulungile bodadewethu umfowethu Neville ngifuna uze futhi ubacobe.